Asi kwajamisa makhanda ethu ngaphambi nje kokuba siqhubekele phambili kuqhube lokho dede wethu anajini uma uthanda nomfo wethu kwehle egqumeni kufika isihambe kubantu ngolunye usuku sabheka phansi sigcawini kwiqembu lamadoda esasiwagcobe ukuba akhiphe amademoni okuphulukisa abagulayo futhi sabathola behluliwe odabeni lwesithuthwane mhlasimbe uJohane wayethi nansi indlela esikwenze ngayo ngale Capernaum. Omunye wathi lena yindlela esikwenze ngayo kwenye indawo kodwa yayingekho imiphumela. Futhi somntana wabheka futhi wabona othize eza wagijima wawaphansi wathi Nkosi ngilethe umntanami kubafundi bakho kepha behlelekile umelapha wathi ngabe kukhona ongamenzela khona na. Wathi ngingakwazi uma ukholwa lowo ofanayo benathi unathi kulokhu kusa ngingakwazi uma ukholwa aha
our heavenly father in the sacredness of this service
ubaba wethu wasezilini ngobungcwele balenkonzo sazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo kasona isithombe
as the heathens would take the idol and fall prostrate before it and
njengalokho abahedeni bebeyothatha isithombe futhi bawe ngobuso phambi kwaso nakuNkulunkulu ongokuzicabangela futhi akholwa ukuthi iphimbo elingokuzicabangela lize kubo waze wazithwebula wangena esithombeni.
What a strange thing that is.
Uyinde mangaza kanjani ukuba udevil yenze into enjalo kanti eqinisweni uNkulunkulu ngumoya ukuthi akangeni esithombeni.
He comes into living human beings and speaks his own words through the man.
Kodwa ungena ezidalelweni ezingabantu eziphilayo futhi ukhuluma amazwi akhe uqobo ngomuntu futhi thina simifanekiso yakhe ephilayo sidalwe ngokomfanekiso wakhe nangomsebenzi wakhe nangenkazimulo yakhe. Futhi sibona abagulayo nabahluphekileyo abasizungezile khona ke Nkosi sizizwa sithambisile emsebenzini kukhona into ethize ndawo esiyidingayo Nkosi siphe khona kulokubuza ungeke yini baba na.
Standing here in this gracious brother speak of that something that
Simile sizwe lomfowethu nomusa ikhuluma ngale yonto ababenayo eminyakeni edlule kulowo mhlangano wasemgwaqeni uAzusa.
He was the smallest man there.
Wayeyindoda encane kunawo wonke lapho efuna ukugaqa ngaphansi kwebhentshi.
God, I wish I could see that happening again. Or everybody.
Kunkulunkulu ngifisa singathi bengingakubona lokho kwenzeka futhi lapho wonke umuntu futhi abantu bangabe bakhulu kodwa babe bancane bazithobe.
God sent it to us again in our days. We have stirring.
Kunkulunkulu uthumele kithi futhi ezinsukwini zethu sinokushukunyiswa nobulungu kanjalo njalo kodwa thina sifuna uJesu sifuna wena umoya isaziyo ukuthi ulapha ubuthene nathi kulokhu kuza.
We want you inside of us, Lord.
Sifuna wena ngaphakathi kwethu Nkosi sizifuna singena lutho sithulule Nkosi futhi usigcwalise ngobukhona bakho thobisa izinhliziyo zethu futhi sizokudumisa. Manje sibuthene baba kube inhlanganyelo ngasezwini wena uyizwe futhi siyakhuleka ukuthi uzozahlukanisa wena oqobo phakathi kwethu kunokubusa futhi usenze sibe munye enhlizweni munye njongweni.
For the kingdom of God's sake, we asked it in Jesus.
Ngenxa yombuso kaNkulunkulu sikucela egameni likaJesu. Amen.
Be seated.
Ningahlala phansi. Ngosinye isikhathi lapho ngizwa ubufakazi obunjalo njengoba ngibe nenhlanhla yokulalela cishe imizuzu yemihlanu kuyalokhu kusa. Ngifisa sengathi bengingavele ngitshele lowo mfu wethu ukuba yeze abuyele lapha futhi mangihlale nje lapho futhi ngilalele lokho. Niyabo.
Of exactly the same
ukhuluma ngayo impela into efanayo engiyifuna kuyibona yenzeka futhi engiyifunayo indoda ayikhuluma nje lokho kokuyikho futhi ngiyazama ngithi asiphinde sibe nakho manje lokho nje yikho.
Well, as our brother stated,
njengoba umfowethu eshilo akukho umuntu ongakuletha kuthetha uNkulunkulu futhi ngeke sikwenze kuze kube yilapho uNkulunkulu yasenzela khona kunjalo kuthetha uNkulunkulu kukhona zonke izikole nabo bonke abefundisi nakho konke okwezemfundo kwethu nawo wonke amahlelo ethu futhi akule ndaba ukuthi sihlawulane kangakanani futhi sizama kungena ebunyeni futhi lokho bekuyoba kuhle lokho bekuyoba kahle kodwa kuthetha uNkulunkulu kuletha into ethize njalo lokho kodwa uNkulunkulu uyakuletha ngiyafuna ukulonango sonto sikole futhi usonto sikole ngokuvamile ngisho umayeli ngaphezu kwamahora amathathu noma amane futhi ngakho mina sinesikhathi esinqwaba kulokhu kuza futhi bengingathanda ukusho nje ukuthi bengiqaphela abanye abahlobo basethabanakele ezansi lapha angizange ngibabone futhi mina noma ukukhuluma nabo kodwa ngiqala manje kulokhu kuza khona kuwuhlobo oluhlukilele kukhanya hayi kukhanya kwenziwe kukhanya kuvelela ngeni ngibona abanye abangani bami engokuqala ngangibabona ngibona mfowethu Welsh Events nomkakhe behleze emuva lapho nomndeni ovela eChifton eGeorgia ngaso sonke isikhathi lapho ngikhuluma ethabanakele lowo muntu ushayela uhambo lwamamayeli angamakhulu ayishumi nanhlanu yena nomndeni wakhe njalo ngesonto ukuzwa ivangeli Fowethu Welsh, ngifisa nje wena nodadewethu Evans umndeni lapho ningasukuma umzuzu nje amamayeli angamakhulu ayishumi nanhlanu ngiyabonga ngikhumbula kahle impela kokuqala ngangibona umfowethu Evans umfowethu Mesia wathi kukhona indoda efuna ukuhlangana nawe ekuseni ngangisephiladelphia futhi lapho kwenzeka futhi lapho ngivuka empedeni ngabona indoda futhi ungumuntu othanda imidlalo uthanda ukudoba futhi ngambona enza ukwephula umthetho ngakho ekuseni lapho ngihlangana naye ngatshela umida ngakho wathi ubungeke usho lokho kulowo muntu oyisihambi ngathi ngizotshela ukuthi uyini kuqala ngakho ke emva kokukhuluma naye ngibona ukuthi wayengumfo wangempela nje ngathi awusho muva nje ubusuhambo nile kudoba njengasemfudlanini odabule ezihlahleni ubunesakela igcwele zinhlanzi futhi kwadingeka uzifihle kathathu uziqhelise kumqaphi wezilwane he ebheka wathi yabo mnumzane yini azozibuza ukuthi ngangizothini ngathi kwele sicelo nje sisodwa kuphela ungangiyisa ngiyodoba emuva lapho na umfo wabo wayelunye inyoka emuva lapho okuyinyoka enesihlungu esibi yena umsila okhehlezayo yasesihlabathini angazi noma banazo lapho eliziyana noma qha futhi iyinto encane nobungozi nalowo mfana elaliswe ezibhedlela akasuye umkristu osemncane kunomfowethu Evans lapha futhi kwadingeka afakwe insimbi emlenzeni wakhe wayehamba ngesongo ezinyanga futhi ngakho emuva ngoendaweni efanayo niyazi inkosi yathi kungitshela buyela lapho futhi ngabamba izinhlanzi yamabhasi ezinhle kulezo zonke hoyi abafa abakhulu kakhulu futhi nganginenye enkulu ewubekile ngangizama ukuyikhipha ngesicupho sokudoba esisanyosi esinamahuku niyazi futhi ngakho futhi yayinkulu kangako lomo wayo uthi akube kanjalo nalowo mfanekiso omncane osanyosi phakathi lapho yayisukuma eqonde ngo ime ngomsila wayo nina abadobi niyazi futhi yayiyiphendula leyo nto ufanele nje uyibambe uma ungakwenzi uyayikhipha futhi kuthi ukuba lukhuni yayithukutshele futhi ngayijikitshela ngayiphindisele emuva futhi ngayithola kathathu noma kane yayizoba yinhlanzi yeshumi nambili ishumi nane yamaphawundi ngakho mfowethu Evans ungibonile futhi ungumfana wasemaphandleni omuhle nje niyazi wayegoqe imilenze yebhulukwe ngoba wayesemanzi futhi ngakho wathi kumele ukuba uBig Jim umdala ngathi impela kufanele ngakho ngaphinde ngayiphonsa futhi ngingathola yodwa wathi iyo leyo ngathi qabo manje akusiyonke impela kwakuyinhlanzi ibhasi enhle futhi sasiphethe amavolovolo amancane ezinqulini zethu ngoba kwakufanele ulwe indlela yakho unqamule ezingwenyeni nemilokothini ukungena lapho ixaphozi nje amahektha ayizinkulungwane eziyishumi nesikhombisa kuleli pulazi elikhulu futhi kwaba kwadlula usinga olunesicupho sezinhlanzi nalokho eminyakeni edlule futhi yilapho sasidoba khona futhi ngakho kwakudingeka sixambuze emanzini naye yonke into ukuze singene lapho nezingwenya izinyoka ebulwembini nje futhi ngakho sasithatha isigcobo futhi sijikeleze uma sibona inyoka enesihlungu esibi yenomsilo okhehlezayo yasesihlabathini vele nje uyidubule bese ke uhamba nje emanzini niyabo ukubeke nokuhamba ngoba iyobe ilele phezu komnduze noma ukuthize izisongile ilungele ukugadla ngakho mfowethu welje wathi ngezoyixosha inhlanzi yakho futhi wagxumela ekhwanini elincane namacembe antandayo lapho futhi lapho ekwenzile inyoka nesihlungu esibi enomsilo okhehlezayo yasehlabathini yambamba cishe nje cishe ingxenye yemayela kusuka lapho umfowabo ayekuthole khona elunyiwe wagxuma waphuma emanzini lapho enezimbobo ezimbili emlenzeni wakhe unyawo ngenhla nje kanjalo lapho kwakushaye khona amazinyo enyoka futhi wathi amathambo akhe ayeba yiqhwa kuye manje uma ububonile ubungako bakhe mkhulu kakhulu kunami futhi ngangizofanele ngimtete cishe amamayela amabili emhlane wami ngimkhiphe lapho lokho kwakungaphezu kwamandla kimi futhi sasihlezi lapho yena ekubambile ezobuhlungu futhi inkosi yavele yakhuluma kimi kusho umbhalo baya kunyathela phezu kwamakhanda ezinyoka nawofezela akukho lutho oluyodelela balimaze ngathi umzuzu nje mfowethu ivenze ngabeka isandla sami phezu kwala kulume khona inyoka onyaweni lwakhe ngathi baba wasezulwini sesisimweni esiphuthumayo futhi kulotshiwe ukuthi uma beshe baphathe izinyoka noma benyathela amakhanda azo aziye kubalimaza lokho kwakungokwamakholwa futhi lo mfowethu uyikholwa nami ngiyikholwa futhi sicela umusa wakho wama wathi ukuthi uphefumula nokuzwa ubuhlungu ngendlela ayeyiyo futhi ngacabanga ukuthi waye ngezinhlobonipho zomkhuleko nje ngathi sekuqedile wayehleka wathi bonke ubuhlungu buhambile wavele wagqoka izicatshulo zakhe nje waqhubeka ngehora leshumi nanye ngqonga lobu busuku babephandle lapho bethatha izithombe lapho sifika endaweni sasihlala kuyo ihotela labahamba ngezimoto sibuya epulazini elikhulu mfowabo nesitolo sezinto zokudoba ngaleso sikhathi ngaphesheya kwesitaladi babengaleya bethatha izithombe zalolu xhaxho olukhulu lwalezi zinhlanzi amabhasi anomlomo omkhulukazi futhi ngakho wathi
I was standing there the story came up about the snake bite.
Ngenkathi sisamile lapho kuqhamuka indaba yokulunywa inyoka umfowabo wathi kuhle kuba ngokholwayo kodwa akukuhle ukuba yisiwule. Wathi kungcono uye osizweni lezokwelapha khona manje niyabo ngoba wayenesongo ohlotsheni lofanayo lokulunywa. Wathi ngilunywe kulokho kusacishe ngehora leshumi nanye leli hora leshumi nanye ngqo kulentambama uNkulunkulu owaye ngangivikela isikhathi side kangaka angangivikela yonke indlela ngakho nakho la ukhona niyabo usavikela ekulunyweni yezinyoka ha niyabo umfowabo oyisoni umfalo kahle siyamsebenza ukuze simenze abe ngumkristu manje isoni saya ezibhedlela igazi lifanayo umfana ufanayo izilamani saya ezibhedlela salaliswa ezibhedlela isongo elizungeze umlenze waso sahamba phezu kwalo isikhathi eside futhi umkristu ikholwa lanyathela ngo phezu kwehlobo olufanayo lenyoka futhi akuzange kumkhathaze nakancane niyabo yebo mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu events ngibona umfowethu nodadewethu Tom Simpson behlezi emva kwabo emva kwalokho ngumfowethu nodadewethu Fred Sutton bangabantu basekanada bayeza nje umfowethu nodadewethu Collins ngani nango umfowethu nodadewethu Dow futhi lapha manje umfowethu kanye nodadewethu Dow uvela enhla eOhio bebengabangani bami iminyaka emide laba bangani bethu abavela izansi lapha eGenesee bashayela amane amamayela ngamakhulu ayisishiyagalombili njalo uma ngikhuluma uza emhlanganeni konke okuhlangene nethabenekele likaBranham sikuma nje umzuzu nje uza nje ethabenekele ake sibone ukuthi bangaki abasamelwe
Texas Louisiana Georgia and North Carolina
Texas Louisiana Georgia and North Carolina New York Ohio
they come from the east and west they come from the land afar is that right I finally got to hear you, brothers, saying how great thou art yesterday. The folks from down in
Sengigcine ngikuzwile mfowethu ocula umuhle kanjani izolo abahlobo bavela ezansi eGenesee umfowethu noma udadewethu and green udadewethu Downing umfowethu nomfowethu nginga ne Mayazi udadewethu Mayazi no Johnny futhi bonke ngiyabathanda futhi niyazi ngibe nombono wesikhathini esingeside esedlule emavikini ambalwa edlule ukuthi ngangishumayela ngiselangeni futhi nganginezethameli ezinkulu futhi kuzokwenzeka futhi ngangishumayela futhi izethameli zami zaba indlu yokukhonzela kabhishobhu ehlathini nelanga engangimi kulo lalikhanya phansi ezindaweni eziningi nganginezivuthondaba ezimbili okufanele ngizenze futhi ngangibakhombisa ngokuphulukisa ngokankulunkulu mayelana nemibono nokuthi uNkulunkulu wayethembisile kanjani nakho konke futhi babethokoza kodwa khona ke ngenkathi ngehla ukwenza uvuthu endaba lwami lokuqala kwakungukubatshela ukuthi zonke lezi zinto kwakuyizwi futhi lapho sengifika kuba ngisho lokho wonke umuntu walamba ngishumayela isikhathi eside kabi kodwa balamba bafuna ukuyothola okuya ngasethunjini base beqala kuhamba ngathi lindani umzuzu nje anikezwa niyabo ngifuna ukulitshela ukuthi kuvelaphi izwi futhi ngenkathi ngiqala ukukusho ngikuphendule ngezwi nokuthi kwenziwa kanjani ngezwi wonke umuntu wahamba awu leyo ndlela okwenzeka ngayo ngenkathi ngimi lapho imibhalo yize kimi embonweni ngihlezi sihlaleni cishe ngelesishiyagalombili nqo ngokunye ukusekhaya lami bese kuthi ke niyazi inkosi yethu ngenkathi eseyiyo inkonzo yayo esencane ngenkathi iphulukisa abagulayo nakho konke lowo rabi osemncane wasegalile wayengumfo omkhulu kodwa ngolunye usuku uqala ukwehla ezweni futhi ngenkathi engena ezweni abantu bahamba abangamashumi ayisikhombisa bamshiya sephenduka wathi ngoba ishumi nambili nizohamba nani na futhi ke ngacabanga embonweni wami yebo kunjalo niyabo ngathola olunye uvuthindaba olukhulu okufanele ngilwenze niyabo kodwa ilanga likhanya bha manje kodwa amathunzi okuhlwa azobe ewa emva kwesikhashana azobuya wonke futhi kodwa-ke ngizokwenza lolu olunye uvuthindaba ngaphakamisa isandla zami ngathi udumo kunkulunkulu angeke ngisadingeka ngifundisise ngoba ukuthunywa kwami ekuqaleni kwakuwukuhlala nezwi futhi ngiyohlala nalokho bese kuthi lapho ngiqala futhi ngizovele ngisekele lokho engikushilo bese-ke ngilinda lolu vuthondaba futhi ngacabanga akumele ngikukhohlwe futhi ngaphuma embonweni ngazi ukuthi iyiphi indikimba enganginayo kodwa kukhona olunye uvuthu endaba oluzayo aha ngokuqinisekile nje ngifuna ukusho kini nonke lapha angiliboni kakhulu ebandleni ngoba ibandla lethu lincane futhi siminyene phakathi lapho sengathi angazi ukuthini namakhulu elindile afike ajikizwe kanjalo njalo evele ezifundazweni ezehlukene nezinto kodwa ngenkathi izwi liqala kuvela ngifuna ukulitshela ngaphambili ngingumelusi obambisene lapha niyazi phambi kwale nhlangano yebandla ngenkathi izwi liqala kuvela niyazi ukuthi uPetro wathini na nkosi bezingayaphi na hlala nezwi kwasala abambalwa ngilibonga nonke ngokwehla bengingazi ngisho nokuthi omunye wenu uyeza bengingazi ukuthi ukhona obezofika ngoba bengazi ukuthi kuzobeka uminyene kakhulu ezansi lapha futhi sathi kukugcina kithina kanjalo kodwa siyabonga ukuthi nilapha futhi laba ngabafo wenu nodade wenu ekukholweni okufanayo niyabo leli qembu elincane lihlezi lapha eligogobele njengani singabahambi nezihambi sibheke umuzi omake nomenzi wawonke uNkulunkulu futhi sigogobele ngiyabaqhawula futhi ngithole ukuthi abapheki balapha bangenza kahle kangakanani bapheke amabhiskidi futhi ngokuqinisekile nizothola iphalishi lombila ngiqinisekile ngalokho ngakho kodwa nje tholanani futhi nixhawulane futhi nejwayelane omunye nomunye manje niselapha manje sengathi inkosi ngengeze izibusiso zayo ngifuna ukusho kubahlobo ethabelekile lapha ngokushesha manje asazi ngeke basivumele ukuba sithuthukise lelo bandla size singithenge umhlaba wokubeka indawo yokupaka eyendeziwe futhi asikwazi ukuthenga umhlaba kuzodingeka mhlasimbe siyesuse lebandla lizama ukungisiza ukuba ngiphume kulesi sikweletu samadola izinkulungwane ezingamashumi amane bazo wadingeka ngiboleke izinkulungwane ezintathu ethabenakele ukwenza lokho ingxenye yalokho futhi kuthi ukuba nzima ngathi ukuthenga indlu yokukhonzela ngalesi sikhathi kodwa ngiyethembisa emva kwaleyo minyaka yebandla esikhombisa sizokhuluma ngezimpawu ezisikhombisa zokugcina uNkulunkulu ethanda sizokwenza lokho khona manjalo ngakho sizolitshela ngeposi ukuthi kuzoba nini futhi nishaye ucingo nitshele uBhili uma nifuna ukubhukelwa indawo kanjalo njalo ukuze akuthole le ndawo yokuhlala niyamthanda na amen. umfowethu Palma ngobunye busuku umfowethu ubani igama lakhe lo mfo omkhulu ngapha umyeni kaJudy ueni bengicabanga ukuthi uveke ubengacula lowo amen kodwa impela waye nephimbo lifana nenyoze embizini wayekwazi ngempela ngani bengingaqondile lokho kanjalo niyazi bengiqondene yazi ekujuleni kakhulu ubekwazi ngempela ukucula lelo akekho lapha ukhona na kulungile ukukhuluma kwami ukuhlaza ubengekho lapha ukuzobuzwa ngakho lokho kulungile manje akesehle manje futhi wonke umuntu uzizwa ekahle athi amen manje sizozama ukuphuma emini ncamashi inkosi ithanda ngokushesha nje singaba nambalwa nje amakilasi kasonto sikole akheshiwe wonke awanjalo yini mfowethu Jack futhi inkonzo siphelile sizoba nenhlanganyelo encane nje ndawonye manje futhi liyazi ukuthi yini inhlanganyelo na mfowethu Bozet bangaka bake bezwa ngaye na kusobala nonke nike nezo wathi kimi ngoku sokuthi wathi mfowethu Branham uyazi ukuthi yini inhlanganyelo na ngathi ngani mfowethu Bozet ngicabanga kanjalo ngicabanga ongcwele omdala ebeni mazi
He said it's two fellows in one ship. That's right.
Wathi ngabafa ababili emkhunjini owodwa kunjalo leyo inhlanganyelo esidlo esingese Baptist kuphela niyabo.
We sit together now in heavenly places in Christ Jesus. Heavenly places.
Manje sithe izindawonye izindaweni zasezulwini kuKristu Jesu izindawo zasezulwini sicoxisana kuKristu ngezwi lakhe sihlanganyele ezwini akukuhlela khona inhlanganyele ezwini yonke into ngokufanayo sihle zitafuleni lilodwa nidlulisana komunye nomunye uJesu netafula elindlalwe lapho kodliwa khona abangcwele bakaNkulunkulu umema abakhethiwe bakhe woza uzodla ngemana yakhe uyasodla futhi asihlinzeke zonke izidingo zethu kumnandi ukudla noJesu ngase sonke isikhathi manje ake sivele sivule izindebe zethu futhi sidluliselane komunye nomunye inhlanganyelo nobungane omunye nomunye njengoba sibheke ezwini encwadini kaJohane ongcwele isahluko sokuqala ngikhethile kulokhu kusa indikimbe encane ejwelekile ngizodensa umongo kuyo futhi njalo lamatheyipu asemakethe noma ebhentshini futhi angicabanga ukuthi bazowathengisa ngesonto kodwa uma ufuna ukufaka i-order ngeyodwa okuthize kungase kushiwo ufuna ukufundisisa ngakho noma emgqini omkhuleko manje ezele kusuku ngifuna ukuxolisa ngaphambi kokuthi ngenze lokhu bengizosiza umfowethu mo ukuba abhabhathize izwe lobusuku kodwa ngiwele kulowo muqa wokubona kufihlakeleyo futhi ngokweqiniso ngikhumbule neze ngisuka lapha manje kunjalo niyabonga ikhathele ngehle ukusuka kumaphawundi ayikhulu namashumi ayisikhombisa ngehla ngaye ekhulwini namashumi amathathu nanhlanu ngakho kodwa njengoba umthwalo osusukile emahlombe ami manje mhlawumbe ngingakwazi ukuhamba kangcinyana njengoba umfowethu Williams asho ngokunyokusa ekudleni kwasekuseni kwe-businessman wathi abakwamayo bamtshela wathi ufanele uhambe nje yilokho kuphela iminyakeni embalwa edlule wathi nje bengamtshela lokho waphuthuma ocingweni wathi uyafa nje ulahlekelwa isisindo futhi waphuthuma ocingweni washaya ucingo nobilly wamtshela ukuthi ezehle bambeka laphaya kuleyini wezimo eziphuthumayo ngangena ngakhuluma naye imizuzu embalwa futhi ngamkhulekela ngicabanga ukuthi usezuze cishe amapawundi angabashumi ayisikhombisa kusukela lapho wathi udokotela wamtshela wathi manje ufanele ulahle esinye salesi sisindo wathi uma uNkulunkulu ubeka lokhu kimi ngizokuyeka kuqhubeke lapha ngakho ngicabanga ukuthi lokho yinto enhle manje sele nawo umbhalo wenu manje obuze sifunde na uJohane ongcwele isahloko sokuqala sikaJohane ongcwele siqala ngevesi lamashumi amathathu nanhlanu ngangomuso wema uJohane nababili kubafundi bakhe
And looked upon Jesus as he walked and he said behold the
Wabuka uJesu ehamba wathi bheka ikundla likaNkulunkulu
And the two disciples heard him speak and they
Abafundi ababili bezwe ekhuluma bamlandela uJesu
Then Jesus turned and saw them following and said unto them what seek ye
Kodwa uJesu waphenduka wababona belandela wathi kubona ifunani na basebethi kuye rabbi okusho ukuthi ngokuhunyushwa mfundisi uhlala kuphi Umbuze impela unjalo na uhlala kuphi wena
And he said unto them come and see And they came and saw where he dwelt.
And they came
One of the two which John saw him was
Peter.
He first finds his own brother, Simon. And said unto him, we have found the Messiah.
Simfumene uMesiya ukungukuthi ngokuhunyushwa uKristu.
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said,
Wamisa kuJesu, uJesu embuka wathi, wena unguSimoni kaJona.
Thou shalt be called Cephas, which is being interpreted a stone.
Uyakuthiwa uKefase ukungukuthi ngokuhunyushwa itshe.
May the Lord add his blessings to the reading.
Sengathi inkosi ngengeze izibusiso zayo kufundeni. Uhlalaphi uNkulunkulu na? Iyini indawo yakhe yokuhlala na?
How will we know where that is house? Where is it at?
Sasizo kwazi kanjani ukuthi sasisendlini yakhe na? Ikuphi na? Futhi njengoba asho kulabo bafundi, wozani nibone.
That's what he'd say to us this morning. He can't change.
Ilokho kusho ukuthi kulokukuza akakwazi ukuguquka. Kumele ahlale enjalo woze ubone.
Now, I want to draw from this to speak on a few notes I got written here.
Manje ngifuna ukudansa kulokho obukhuluma ngamanoti ambalwa engiwabhale lapha ukweniliseka bese uyashizekela. Ngifuna ukwenza lokho indikimba. Manje namhlanje siyathola futhi siyazi futhi singabuka ezethamelini nomnyakazo futhi kungukuthi singababongayo ngabangane bethu nabathandekayo bethu nabafowethu nodadewethu sikanye nabo kuKristu.
But in the face of all of it, we must admit there is a great
Kodwa phambi kwakho konke kufanele sivume ukuthi kukhona kuwo okukhulu. Ngenkathi ngimi lapho kulokhu kuza futhi ngengeza esinye isiqeshana sephepha ngemva kwalapha lapho ngizwa lo mfowethu lo Mose ekhuluma ngengeze okunye. Niyabo ukufakazisa ukuthi kukhona kuwa akukho neze ukuqhathanisa namuhla nalokho okwakukhona ngalokho kathi niyabo thina mhlawumbe sinezinombolo ezinkulu ngokwedlulele sinezakhiwo ezingcono he impela.
There's a dropping away.
Kodwa leyo tyangempela kukhona ukuhlehla kuyo nokho asifuni ukucabanga lokho.
But maybe
Kodwa mhlawumbe uma uNkulunkulu ethathe abanye bethu njengoba mhlawumbe besingasho izikhulumo noma ukutheze besingakwenza. Uyasiphakamisa futhi uyakhoma wafanisa iTestamenteni abaprofeti bakhe wababiza ngezinkozi. Futhi wazibiza ngokhozi uJehova khozi futhi ngikwalokuthi ngishumayele lapha ezantsi kini lapha intshumayelo kanye ngokuthi ukhozi lohlakaza isidleke salo. Futhi lokho kudingeka kwenziwe kodwa ukhozi kumele luzenzele lona niyabo.
See, there's no bird.
Kodwa niyabona ukho nyoni engalandela ukhozi. Oh, wena uthi iso likaXebe, lowo Xebe uzama kulandela ukhozi uyobuthuka emoyeni. Aha. Ubungeke ululandela lelo khozi kubalwa ludingeka niyabo ngoba lelo khozi lungahamba kude kangako kangangokuthi uXebeke ungeke ngisho ukwazi ukufika kulo futhi ngaphambi kokuba uye lapho kufanele wakhiwe ukuze ukwazi ukumelana nakho. Kodwa lapho uya phezulu yilapho ungabona khona kude njengosomkhathi kanjalo njalo. Manje niyabo lapho uya phezulu ungabona kude uma wakhelwe ukubona. Manje bekuyolusiza ngani ukhozi ukuya phezulu lapho uma belunge kwazi ukubona emva kokuba selikhuphukele lapho na. Ngakho ke ngicabanga ukuthi yileyo ndlela abaningi bethu abazama ngayo namuhla ukukhuphukela kokuthile lapho singakhelwe kuqala. Aha. Oh Nkulunkulu ngiphe isipho saloko futhi wenze lokhu lokho lapho wawukutholi kungani. Wakhelwe khona ngeke wenze lutho oluhle ngemva kokufika phezulu lapho futhi lapho wenza futhi uma uke wazama ukuziphakamisa ubungaletha kuphela engikubiza namhlanje okulimaze ibandla lethu ngaphezu kwanoma yini enye ukuqhathanisa kwenyama. Izolo busuku ngime ezidibhisini zendawo yami owesifazane omncane yemi lapho ekhala cishe eminyakeni emithathu edlule emhlanganweni waseChicago. Wayehlezi lapho futhi wayesanda nokuba nokuhlinzwa akhishwe isibeletho ngokuphelele. Wayekade esuswe zonke izitho zakhe nomdlavuza, wawususa amalele wenyukela emzimbeni wakhe. Udokotela wayesemdelile futhi bangabase-akhansazi abadala abadle omakhelwane benu enhla lapha. Futhi ngakho owesifazane omncane othandekayo nomyeni wakhe ungumpenteko chabo, uyise womyeni wakhe ungumshumayeli wephentekostali. Ngikholwa ukuthi yileyo ndlela okwakungayo manje uyise womyeni wakhe. Futhi babezwile ngemihlangano, futhi ngicabanga ngomfowethu G.H. Brown noma kuthize, futhi wayekhuphukele eChicago, futhi wayengenile, futhi wayehlezi ngemuva esesimweni sokushisekela. Umoya ngcwele njengobani ubonile usebenza izolo ebusuku, wenyukela phezu kwezethameli ngo wase ubuyele emuva futhi wamtshela okwakulapho-ke. Futhi bangakaba-ke bangizwa ngithi ngibone ithunzi elimnyama phezu kwakho ekufeni. Manje sinaso isithombe njengoba senza nje ngengelosi yenkosi salokho. Sinesithombe salokho kwathathwa nje wakhuluma nosifazane osibekelwe ithunzi ngokufa basishutha. Futhi lapho bekwenza esithombeni phezu kwesifazane kwakukhona umgaco omnyama wentuthu emnyama eshwilekayo, kukhanya nje njengoba bekungaba njalo e-Southern Pines e-North Carolina. Futhi lapho ukuthi nina nonke ibandla lasethembelekele nikubonile ebhodini lezaziso anizange na? Yebo, kulungile. Nakho-ke niyabo, ngiqambe amanga, ngibophezelekile ukuthi ngiqambe amanga ngoba ngingumuntu, kodwa ngiqambe amanga ngoba uNkulunkulu uphenduka abuyele emuva futhi aqinisekise lokho ukuthi kuyiqiniso. Lapho nginitshela ukuthi kwakukhona kukhanya ngisengumfana ezansi emfuleni ngesikhathi phephandaba lishutha isithombe sakho. Futhi niyabo, manje kungukuthi lokho kufakazelwe, lokho kungaphezu kwethunzile kungabaza wonke amabandla, bonke abantu amaKristu bayakwazi lokho. Niyabo, niyabo. Awu yi ithunzi bese kuthi-ke lapho ukufa kufika yithunzi. Futhi lapho lo wesifazane wayesibekelwe yithunzi lokufa, lona wesifazane omncane naye waye nomoya ongcwele wamtshela ukuthi wayevelaphi. Ngabe-ke sengibheka emuva futhi lobo bomnyama basebufiphalile, kwakukhona kukhanye kule ngaphezu kwakhe. Yilokho kuphela futhi ngizovele ngibeke impilo yami khona lapho, ukuthi yilokho-ke akakaze yenze iphutha. Ngakho-ke izwi livela isho kanje inkosi. Manje izikhathi eziningi nonke nithola leyo mibono, niyabo, niyitshela ngendlela efanayo ukuthi akuwona umbono futhi lokho umbono. Niyabonga ikhathi wesifazane ethinta umphetho wengubo yakhe, lowo kwakungowesifazane sebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu. Niyabo, wadensa kuye ngoba wathi ngibe buthakathaka. Kuthi empeleni akazange hasho ngikuphulukisile, wathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Igama elithi sozo njengokuthi ukusindiswa ngokomzimba, ukusindiswa komoya. Niyabo, ukukholwa kwakho kukusindisile. Manje niyabo, wesifazane ukukholwa kwakhe uqobo kwenza lokho ekholwa ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Manje ngenkathi uNkulunkulu efuna ukusebenzisa isiphiwo sakhe kuLazaro, wavele wamnikeza umbono, wahamba futhi lapho ebuya wavusa indoda ethuneni eyayilapho izinsuku ezine. Ngakade ngamazwi ethu okukwazi ukubona ikhala lakhe laseliwele ngaphakathi leso sikhathi singako. Niyabo, kulungile. Manje futhi akazange yasho nazwi mayelana nokuba buthakathaka, lowo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe. Omunye kwakungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu. Ngakho khona uJesu wayengazi nokuthi wayelapho, wayedlula nje futhi waphenduka. Manje wayengesuye umzenzisi, niyazi, wathi ubani ongithintile na? Wayengazi khona-ke wathola lapho lokho kudonsa-ke ukukholwa kwakukhona. Wamtshela, ukukholwa kwakho kukusindisile, umopho wakho, niyabo, ukukholwa kwakho kukusindisile. Awu, leyo yinto efanayo yenzeka ngale ndlela izikhathi eziningi uma lokho kwenzeka. Manje bhekisisani lokho, kodwa emsamo noma ndawo lapho nginomuntu osiqu lapho engingakhuluma khona nabo, futhi ngibone ukuthi yini engalungile ngabo. Khona-ke uma singalinda imizuzu embalwa nje futhi sibone ukuthi inkosi ithini emuva ngakho. Manje qiniseka ukuthi lowo nguNkulunkulu osho lokho manje, futhi hhayi ukuzokaliswa. Njengoba ngishilo ngobunye busuku, maningi kakhulu amaqhinga ePentecoste. Aha, yingakho-ke ubuqotho nokuqiniseka kulahlekile. Yingoba ukuzifanisa kwenyama, uma besiqinisekile ukuthi lowo bekunguNkulunkulu besiyohlala singanyakazi. Ngakho lapho sithi isho kanje inkosi, qiniseka ukuthi nguNkulunkulu, hhayi umcabango wakho siqu noma ukuzwakaliswa noma ukushaya kwenhliziyo. yazi ukuthi ngunkulunkulu bese ukuthi ke kulolu daba kwakhuluma kwampendula futhi kwamtshela kujwayelekile ngokuphelele bekulokhu kunjalo kusukela ngaleso sikhathi ezinsukwini zimbali ezidlule e-Arkansas kwakukhona umfundisi omncane weza futhi angiphikisa izwi lalowo mfana nginalo ilungelo angisiye unkulunkulu wathi inkosi imuphe isipho sokubona kufihlakeleyo manje kusobala leso ngesinye seziphiwo zombhalo impela kulungile lokho kodwa niyabo akusho kwakuphambene wayemtshela efakazanga lokho inkosi eyayimenzele khona wathi oh kodwa ake ume umzuzu sekubuyele kuwe futhi awu sengathi kwethu sosifazana umncane wacishe wafa futhi nango izolo kusuku ubemi phezulu lapho ekhala usevele wabhabhathizwa kanye futhi nango wayephansi esitezi singaphansi ezama wembatha ingubo yende wayegijimele esitezi singaphansi ukuyobhabhathizwa ukuze afike lapho engangikhona usevele ubhabhathiziwe kodwa wayezophinde abhabhathizwe nje ukuze athole ame lapho futhi Jackson ubesegozini naye ezweni busuku phandle lapha ehotela lami labahamba ngezimoto ngokuba yena wesifazane lowo mfana emtshela lokho nalowo wesifazane wayengenawo umdlavuza kunoma uJim Magwaya enawo ehlezi lapha niyabo umuntu omunye wabazalwane bethu bePentecostal wayesemhlanganeni lapho omunye mfowethu omncane ayengene khona futhi watshela indodakazi yakhe ukuthi yayibula umdlavuza futhi wamngenisa ngendiza ngangena ekameleni samhlalisa lapho eodabeni lobuchumayo futhi sabuka inkosi ngimbonile lokho sekube yisikhashana sedlula futhi ngimbonile thwele abantwana ababili ngani ngathi awuvi awuna umdlavuza manje wena thatha nje ngizokukhokhela iya kokugogodela isifo bese uhlolwa niyabo awuna umdlavuza
and he spoke in the name of the Lord. This boy did the same.
Ngakho niyabo kungukuthi futhi wakhuluma egameni leNkosi naye lo mfana wenza okufanayo kuyini na ngumdlandla idlingozi.
And in doing that, don't you realize that that puts a
futhi kwenzeni lokho awukuqapheli ukuthi lokho kubeka inkungu ebusweni babantu na ukuthi abazi ukuthi yini kumele bayikholwe qiniseka ukuthi ukhuluma ngani.
This day of falling away.
Lolu suku lokuwa futhi njengoba sekuwele kulogo abantu balahlekelwa ukushisekela khumbulani umuthi uyakhula ngokufanayo nje njengoba uJoel asho ngizobuyisela abaningi benu bathatha amathebu futhi bengifisa sengathi beninga uthola lowo mlayezo othi umuthi womlobokazi niyabo noko wanqunywa nomuthi omkhulu uKristu wanqunywa wayengumuthi okuphila ovela insimini esedeni futhi walengiswa kono ononye umuthi owenziwe ngamaRoma kodwa lowo muthi okuphila ofanayo ayeyiwo okungukuthi umuntu udla kuwo futhi angafi wayekhulisa umlobokazi futhi ngenkathi lowo mlobokazi uvela kumoya ongcwele kwenzekeni na
by Roman Catholicism in a denomination.
Wanqunywa yiRoma Katolika ehlelweni kodwa uJoel wethembisa ukuthi uyobuyisela futhi. Waqala futhi ukuphuma esiqwini ngezinsuku zikaLuther. Wenzani na? Wawuhlela, wawunquma futhi, wawuthena umuthi waqhubeka wakhula wangena kuWesley. Kwenzekani na? Wahlelwa wathenwa umninisi vini wanquma amagatsha afa ngibonise kanye lapho inhlangano ike ibuye futhi athenwa nakukuze iPentecostal ingeyigatsha liphuma kuwo kwenzekani na lahlelwa lathenwa lanqunywa futhi kodwa khumbulani phansi enhliziyweni yaleso siqu kuzo izoveza umlobokazi wangempela ngizobuyisela kutsho uNkulunkulu futhi sitshela nini sihlahla isitshelo saso sivuthwe kuqala na kusesicongweni kungani kuseduze nelanga kungcono ngesuke kulokho manje sibuyela kulokho okunye ukuwa akukho kushisekela ngiyawubona umbono wabantu futhi ngifuna ukukhuluma ngalokhu ngoba lona usonto sikole wethu uthi lapho nje ibandla lethu elilodwa elihlangane ndawonye lapha amabandla amabili amaqembu amabili kodwa abantu abafanayo ngakho ngingakuchaza lokhu ngukona ukuwa futhi khona nokuwa kulethe kungashisekeli benzani namuhla na
it seems to be since the Azusa Street and the outpouring of the Holy Spirit
kubonakala sengathi njengoba uAzusa Street nokuthululwa kukamoya ongcwele ukuthi into kuphela ebalulekile ebandleni ukuthola ubulungu amalungu amaningi ukungenisa noma yini futhi sisebenzisa imfundo yokuthi babefanele bakhulume ngezilimi ukuze babe nomoya ongcwele futhi abaningi babazalane behlisa abantu futhi babatshela ukuthi basho izwi emuva naphambili udumo 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 baze bathole ukudideka kolimi uma nje bebengahlala bathule nje ukuze kufike umoya ongcwele manje ngikholwa ukuthi nikhuluma ngezilimi futhi ngiyakukholwa kodwa uma ninowangempela umoya ongcwele wangoqobo ukhuluma ngezilimi niyazi ukuthini ukuphila kukaKristu kuzolandela kuwe manje ngibone izinyanga abathakathi zikhuluma ngezilimi ngibone zonke izinhlobo zezinto ngiyisithunywa senkolo bephuza igazi yonke phezini lokhande lomuntu futhi bakhuluma ngezilimi futhi babizo udevele mama wami umdala osanda kushona ezinyangeni ezimbalwa ezidlule wayeyindiye wafo futhi ngike ngaba semakamu abo futhi ngibabonile bezisonga ngenyoka kanjalo futhi benza umdanso wombila futhi bakhulume ngezilimi futhi babeke ipensela phansi futhi liyobhala ngezilimi ezingaziwa futhi likuhumushe ngakho niyabonga kukho muzwa obungakubeka kumoya ongcwele niyakubazi ngesithelo sabo manje lokho akunqamuli ukukhuluma ngezilimi futhi lokho akunqamuli ukumemeza lokho akunqamula impilo yakho iyafakaza wena uqobo ikutshela ukuthi ukuthi kuyini impilo yakho yakho ikhuluma ngakho
today the great thing is join the church membership
manje namuhle into enkulu ukujoyina ibandla ubulungu ukusekela uhlelo lomsakazo awu lokho kulungile lezo zinto angizigxeki kodwa ngiyanitshela niyabo yakha isikole esikhulu ndawo ndawo akulungile lokho na wonke umuntu ufuna ukwakha isikolo sesayense ezenkolo
All the money the people can give to support such
Bafuna yonke imali abantu abanganikela ngayo ukuze basekele kunjalo futhi bafake izigidi zamadola kuko niyabo bese kuthi ke lesisigaba esifanayo sabantu sithi bayakholwa ukuthi uJesu yeza kulesisizukulwane
Don't you know people are not completely blind
Awazi yini abantu abazona izimpuputhe ngokuphelele ngani ubufakazi bakho uqobo buyafakaza izenzo zakho zikhuluma kakhulu kunamazwi akho Ungashikaje ukuthi uyakholwa ukuthi uJesu yeza ufuna ukumisa isakhiwo samadala isigidi na nezithunywa zenkolo qiniso ezinge nazo ezicathulo ezinyaweni zazo
And then say
futhi ngeke ukuthi aziyona ingcenye yenhlangano ethile azisekelwa bese ke sithi siyakhole ukuthi kufika kwenkosi sekusondele uzofika kulesi sizukulwane abantu bazi kangcono kunalokho niyabo banako abanelisekile yilokho kuphela abakukholwa bavele bakuthathe njengesiko labo othile uyakusho wo uDumo uNkulunkulu uJesu yeza maduze impela
If you believe that
Elandelayo wathi uDumo kuNkulunkulu uJesu yeza masinyane impela uma ukukholwa lokho bekuyobane silile sikhulu kuleli dolobha wake wasizwa kuyisiko akulona iqiniso kubantu akukwenzi akukwenzi akuhlangani kufakazela ukuthi akunjalo
They're not convinced that he's coming in this age And
Abanelisekile ukuthi uyeza kulomnyaka futhi abanelisekile futhi ukuthi ukanye nabo abanelisekile. Manje uEva wayenelisekile ukuthi izwi likaNkulunkulu laliqinisile ukube wayenelisekile wayengeka lalela umzindlo awunikwa nguSathane izinto ezimbili ezinkulu. Eyokuqala yaliwa ezulwini uSathane waxoshwa futhi uNkulunkulu indoda enkulu yezempi. Manje niyabona pho isizwe sithumela izinhloli yonke indawo ukuthola ukuthi umuntu oseduze unani awu sinokuyinqwaba nakuba silobungani neNgilandi kunezinhloli zamangesi lapha ukuze zibone izimfihlo zethu ziyathoma futhi kukhona izinhloli zaseMelika ngale eNgilandi zibona lokho abanakho nabo akukho kwethembana komunye nomunye ngoba uma umunye etshela into eyodwa umunye ezama ukuthola enye into ukuze abhekane nalokho yileyo ndlela abasinda ngayo uNkulunkulu ebutshweni lakhe akwaziyo futhi zonke izizwe zizama ukuhlomisa amabutho azo ngokukwedlula konke bafanele bakwenze ukuze basinde
and God equipped in his army Being infinite, know the best.
UNkulunkulu ehlomise impi yakhe engenazi phelo, wayazi izikhali ezedlula zonke zezikhona futhi wenzani na, unika ibutho lakhe izwi lakhe, aziqinisiwe ngemva kwehlelo.
We're not 45 behind groups. We're 45 by the word of God.
Asiqinisiwe ngemva kwamaqembu, siqiniswa yizwi likaNkulunkulu. UDeveli wayekwazi lokho, ngakho wazama ngokukodwa futhi manje inhlolo uDeveli zama ukuthola indlela yokungena kulolu donga. Kungenzeka ukuthi uzame ukuzijabulisa, kungenzeka ukuthi uzame yonke into, kodwa niyazi ukuthi wamthola uEva na emizindlweni. IBhayibheli lathi sifanele silahle kuzindla. Ukukholwa kuyakwenza manje kuzindla akunangqondo yini futhi Branham ukuthi ibandla lisesimeni esingcono namhlanje kunalokho elaliyikho emgwaqeni uAzusa noma imuva ngaleso sikhathi na? Qam nomzane basukile ezweni basukile lapho isihlangu sabo.
The word is our protection.
Izwi lizivikelo sethu futhi nakuba abantu babengeke balokothe bathi abakukholwanga. Baya kufuna kepha izenzo zabo zikhuluma kakhulu kunamazwi abo. Lapho indoda ithi uDumo kuNkulunkulu, sibheke ukuthi uJesu afike noma nini, ithi ngivumele sizokwakha isakhiwo phandle lapha sibiza izigidi eziningi kangaka zamadola. Manje uyazi ukuthi kubili kuphindwa kabili kulingana nokune. Noma yimuphi umfundi webanga lesibili uzokwazi lokho, niyabo? Futhi ungakholwa kanjani ukuthi uyeza manje futhi wakha izakhiwo ezinkulu na? Futhi nokho siyabubona bona impela bukhona bukaKristu, kukho impela kugcwaliseka kwezwi lakhe, kodwa asinelisekile ukuthi nguye kunjalo. Ngoba iziqhathaniso zenyama nezinto zibalahlile abantu. Sekunjalo-ke akusekho zinhlonipho neze emilayezweni, futhi noma yini nje eyophakama bazoyibiza ngomlayezo. Lapho umlayezo ufanele wehliswe, futhi uma kungafezeki unomoya omubi lapho. UNkulunkulu wathi uma kukhona oyedwa phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi, mina iNkosi ngizokhuluma kuye, futhi uma kungafezeki khona-ke akumina. Aha. Kepha uma kwenzeka khona-ke mesabeni ngokuba nginaye, ngoba uNkulunkulu uyiqiniso. Sivele ziphakame futhi niyabo kuvele kube nje njengokuchitheka. Kunjalo manje lelo igama elibi kulisho, kodwa lona ngosonto esikole ake siqondise lokhu. YouTube kungukuthi niyabo sekube yileyo ndawo nje ngikubhekile khona lapha kuleli tabanakele, ngikubheka tabanakele lami, ngikubheka yonke indawo. Kuzobala njengoba umbono washo, bavele bakufulathele, kufanele kube ngaleyo ndlela. Uma bakwenza kuye, bakwenza ngenye indlela, bazokwenza futhi, yabo. Ngoba bathatha kuzindla manje, akufanele yini sibe nalokhu, futhi akufanele yini sibe nakho, lokho yimizindlo futhi hayi izwi. Manje wena uthi, awu, wazi kanjani na? Awu, uvele uyise eBhayibhelini futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uyakuqinisekisa noma cha. Uma uNkulunkulu enze isithembiso, uNkulunkulu uzofanele asigcine isithembiso sakhe. Uma ingasigcini, nakasuye uNkulunkulu. Manje awukwazi nje ukuqagela lokho, ufanele umkholwe ngempela futhi kungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani. Manje bayakufuna kodwa izenzo zabo zikhuluma kakhulu kunezwi. Niyazi uJesu wathi uma ningithandayo ndlani izimvu zami. Manje akazange athi zikunde. Zondle. Akakaze athi zifundise. Wathi zondle. Awu izimvu zondliwa kahle ngokudla kwezimvu. Nokudla kwezimvu yizwi, ngokuba umuntu akayi kuphila ngezwi lodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Hayi nje elilodwa lapha manje futhi ngalesi sikhathi, kodwa wonke amazwi, umuntu aphezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana, wonke amazwi alo banike ukudla kwezimvu.
The food that they're looking for is life.
Uthi kudla abakufunayo kungukuphila. Imvu yangempela ibheka kuphila, futhi yinye kuphela into enokuphila. UJesu wathi amazwi ami angukuphila.
He is the word and he is life. I am the word.
Uyizwi futhi ungukuphila, ngindlela, ngiqiniso, ngingukuphila futhi uyizwi. Aha.
How we go to give him creed? Why you're giving them weed?
Manje sizobanika kanjani isivumo khona na? Ngani ubanika ukhula, ukhula lwehlelo, izivumo khona esikundleni sokudla kwezimvu, izwi. Futhi yini oyitshalayo na? Awu, lokho nje ukhula lokukhiqizayo impela.
John the Baptist
uJohane umbhaphathizi lapho sinokuncane kuqoshiwe ngoJohane into kuphela esiyaziyo ukuthi wayeyindodana yompristi noyise nonina basebekhulile uthi lapho waye uZakariya wayenza umsebenzi wakhe ethempelini njengokuzulisa umcengezi wokuthi unqisele impepho ngesikhathi abantu bekhuleka. Siyazi ukuthi ingelosi yenkozi yabonakala kuye futhi yamtshela okuyokwenzeka. Futhi-ke base bekhulile kumelwe ukuba kwenza zabalusisa izinhliziyo zezithandane sezikhulile lapho zazi ukuthi uJohane yena babengeke baphile ngokujwayelekile ukumbona engene emandleni akhe. Kodwa babazi ukuthi wayezoba yinceku enkulu kaKristu umprofeti. Manje kuyamangaza manje uma lowo baba ehlezi phansi futhi etshela uJohane, Johane ndithe nayami ngenkathi uzala kwenzeka into eyinqaba, yebo? Kwenzeka into eyinqaba, uJohane ezalelwe umsebenzi esikhundleni sokuthi aye esikoleni lapho uyise aphuma khona okwakungokwesiko ngokuphelele. Umfana ufanele alandele umugqa kayise. Ngisho noma yimuphi kini uyazi ekufundeni ebandleni laseNaysia njengomathini ongcwele uyise wayeyindoda yezimpi. Yena ngokoqobo kwakufanele alandele umugqa kayise, umugqa kayise futhi abe yindoda yezimpi. Futhi kwakungumkhuba walezo zinsuku ukuthi balandela lokho uyise akwenzayo. Ileyo ndlela umpristi ophuma ebupristini bukaLevi, uLevi omunye walandela omunye umugqa wobupristi. Futhi abanye babengabafuyi bezimvu, abanye bengabafuyi bezinkomo, futhi bonke balandela umugqa wakhe. Kodwa uJohane okuxakile esikhundleni sakhe azo ukuthi umsebenzi wakhe wawubalulekile. Manje akungabazeki ukuba wayeye esikoleni sabo lapho uyise avela khona. Awu le indodana kaZakariya. Ngakho ngiyakutshela ukuthi sizokwenzani, sizomenza indoda enkulu phakathi kwethu kanje, ngoba uyise wayeyindoda enkulu. Sizomnika imfundo yakhe ne-PhD yakhe nakho konke kanje. UJohane wayazi ukuthi uma eke wajovela lokho kuye wayezolahlekelwa inani langempela lobizo lakhe. Ngakho ngenehlane waselinda ngoba wayazi ukuthi wayezokwethula uMesiya. Wayazi ngaleso sikhathi into efanayo kufanele ngabe siyazi namuhla ukuthi ukufika kukaMesiya kwase kuseduze njengoba sikholwa namuhla. UJohane akazange amise noma yiziphi izikole, kodwa wayeshisekele ngezwi leNkosi futhi wayezokwenza. Emva kokushisekela wayazi ukuthi wayefanele aneliseke lapho lo Mesiya ayeyoba khona. Futhi wayeneliseke kakhulu ngenkathi ephuma wathi, kukhona omi phakathi kwenu ningamazi?
Oh,
mfowethu yedwa njengamanje umi phakathi kwenu animazi, kodwa nguye. Ngizomazi ngoba ngenelisekile ukuthi ngeke ngilenze iphutha. UNkulunkulu wangitshela hlane ukuthi ngiyomazi ngokuba ngiyobona isibonakaliso phezu kwakhe, isibonakaliso sikaMesiya. Omunye wabo ngahle kuba wakhuphuka, omunye oyinhloko yabapristi wayesethi, nomzane sikuthatha njengomprofethi, nango umfowethu sibanibani uyindoda emangalisayo, ngani ngomunye womngane omkhulu womprist omkhulu. Ungumfokazi kakhulu, awucabangi yini mnumzane, awucabangi yini manje yibaqotho, awucabangi yini ukuthi ungumesiya na? Cha, awucabangi yini ukuthi bekufanele simenze? Angazi lutho ngalokho, kodwa wathi ngiyakumazi ngokuba lowo owangitshela ihlane ukuba ngiyobhaphathiza ngamanzi wathi engiyobona umoya wehlela phezu kwakhe, lowo kuzoba nguye. Manje akashoko ukuthi manje ngizokutshela ukuthi sizokwenzani. Sizoqala isikole, sizofundisa isikejana sabantu kulokhu. Ngamnumzane isikhathi sasesihambile kakhulu, kwakungekho kumele akwenze ngaphandle kokulungela. Ashumayele izwi, aqaphele isibonakaliso. Ngaze ukuthi ke lapho ephuma lapho ngolunye usuku futhi wayemi ngaphetsheya komfula eshumayela nomprist ngakwelinye icala wathi, awu Rabi, uqonde ukungitshela ukuthi kuzoba khona isikhathi lapho umhlatshelwa nsuku zonke uzonqamuka ethempelini futhi bangeke besaba namawundlu na? Wathi kuzofika isikhathi lapho umuntu eyoba yiwundlu likaNkulunkulu. Wo, bathi Rabi, uphambene.
Behold!
Wathi laphaya, wo, bheka, nangu yena, nguye lowo. Uqinisekile impela kanjani na? Uneliseke impela kanjani na? Okokuqala wayeshisekele ngaye, wayezokwazi kanjani? Kwase kuthi ke lapho wayesethole impela kuyoba yikho, wayesenelisekake ukuthi lewo kwakunguye. Wakubona kungani singeke namuhla na?
When God prophesied these things to come, even the lady of sin church.
Ngikathi kunukule profetia lezi zinto ezizayo, ngisho lebandla laseLaodikeya nokusebenza kukamoya kulolu suku, besifanele sishisekele ngalezi zinto khona ke sizobe sinilisekile. Waye ngekwazi ukuba nephutha.
We find out now that this disciple.
Siyatshela manje ukuthi lo mfundi emva kokuba uJohane senze lesi statement futhi wambizela phandle khona lapha beka iwundli likaNkulunkulu uAndrea wayemi nabo.
UAndrea
walandela uJesu ngokuba wayeme themba uJohane ebone ubuqotho bakhe ukuthi wayezomemezela uMesiya. Wathi lapho esekwenzile wathi Rabbi uhlala kuphi na?
And Jesus said, come see. Come see where I live. And he stayed with him that night. He stayed with him.
Woza ubone, woza ubone lapho ngihlala khona futhi wahlala naye ngalobo busuku. Wahlala naye waze waneliseka ukuthi lewo kwakungumesiya.
The trouble of it is we don't stay long enough.
Ukachaza yakho ingukuthi asihlali isikhathi eside ngokwenele, asinelisekile yingakho ukushisekela kwethu kusishiyile.
That's the reason we're so busy in the things of the world.
Ingalesa sizathu sitemasa kakhulu ezintweni zezwe ingakho singahlaliseki kakhulu asikanelisiseki sicabanga ukuthi sinjalo kodwa lapho unelisisekile njengoba umfowethu emdala eshile esikhashana nezedlule kukhona okwenzekayo lapho uneliseke ngempela khona ke uyashisekela. Manje yakhumbula uAndrea wathi nje esehlukani enelisekile. Wayeshisekele ngomfowabo, wayefuna umfowabo azi ukuthile ngakho, ukwazi ukukubamba kuthule, ufanele wenze ukuthile ngakho.
Stephen was convinced. Now we notice when you are
Stephen wayenelisekile manje siyaqaphela lapho unelisekile khona ke ushisekele futhi ingaleso sizathu nginelisekeke kakhulu ukuthi ibandla likulesi simo saseLaodikeya futhi ingakho ngishisekele ngakho.
It is not I don't like these things. It's because that I'm
Ukukhona ukuthi angizijandi lezi zinto kungenxa yokuthi ngenelisisekile ukuthi ngikhuluma iqiniso livele zini likaNkulunkulu. Ngiyayibheka iminyakazo yakhe ngizibona ngeze izinto ngiyamangala ukuthi kungani futhi ngibheka emuva futhi nako ukukhuluma nami futhi ngiyazibuza angigazi ngikucabange lokho kungani lapha yiloko impela kodwa ke ngiyaneliseka futhi ingaleso sizathu ngishisekela.
I'm concerned about you.
Angivuli kulahleke umuntu ngishisekele ngani ngishisekele kabantu ngoba nginilisekile ukuthi uJesu kuKristu.
I'm convinced that we're living in the
right. Nginilisekile ukuthi siphile izinsukulo zokugcina ingaleso sizathu mina awu emuva entsimini ngaqala eminyekeni eminingi edlule bekungahle ngibe usozigidi izikade ezimbili mina ngiboleka amadola ezinkulungwane ezingamashumi amane lokho bekuyoba amantongomane njengoba sikubiza kanjalo. Ngani kungani ungazange kuthathe na umelisi wenu lapha uyazi ukuthi zingaki izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zamadola esaze nqaba.
I'm convinced that we're at the end.
Ngani nginilisekele ukuthi sisekupheleni futhi ngishisekele ngesimo sebandla lapha ekupheleni.
I'm convinced about women cutting.
Nginilisekele ngabe sifazana abakhonde izinto zabo ngishisekele ngakho bangodide wethu nginilisekele ngamadoda engopopayi ngishisekele ngabazalwane bami. Ukukhona ukuthi ngibathandi ngiyabathanda yelo kanye uPaul ukuthi ngiyabathanda. Hayi ukuthi ngizama ukuba ludlaza kubo ngenelisekile futhi ngishisekele ngakho. Manje sonke sifanele seneliseke futhi lapho seneliseke izimpilo zethu ziqala ukuvutha njengoba umfowethu eshilo kukhona ukuthile ngeke sime singanyakazi ngakho awunakho ukuphumula wena nje njengoba asho esikhashaneni esedlule angakwazanga ukulala ubusuku bonke wayenelisekile ukuthi lewo bekunguNkulunkulu. Ubeshisekele ngokulithola yena ngokwakhe niyabona ukuthi ngikondo ukuthini na ukuneliseka bese uyashisekela. Yebo uJohane wahlala ehlane waze wathola ukuthi laluyini uhlelo lukaNkulunkulu wabeke eseshisekela wayesazi isibonakaliso sakhe. UAndrea wahlala noJesu obusuku bonke wayeseshisekela ke ngomfowabo wahamba wamlanda. singakubiza kangaki lokho kungukuthi asinaso isikhathi esiningi kakhulu phezulu lapho kodwa ngiyefuna ukusho lawa amazwi ambalwa ngaphezulu umani izongibekezelela cishe eminye imizuzu eyishumi uJakobe waba nokushaya kwenhliziyo ukuthi ufanele abuyele ekhaya kodwa wayazi ukuthi wayefanele abhekane nezitha zakhe wayengazi ukuthi wayezokwenza kanjani wenzani na okokuqala wahlala lapho waze wabamba uNkulunkulu futhi ngenkathi esenelisekile ukuthi wayenesibusiso ngoba uNkulunkulu washo njalo kodwa-ke washisekela okokuqala ufanele ahlale aze ukuthi kukhona okwenzekile wayenophawu ebuntwini bakhe benyama olwalubonisa ukuthi uNkulunkulu waye kubeke phezu kwakhe umkhulukazi onamandla awu wayenguJakobe nganeno komfula igwala elikhulu elinamandla elinempilo futhi ngaphesheya komfula wayengu-israyeli oqhukayo ngapha komfula waye indoda enamandla uJakobe umkhohlisi kanti ngaphesheya komfula waye iqawe elixhugayo lingesabi lutho wayengafuni ngisho noma yini u-Esawu ayengamnikeza yona wayenelisekile ukuthi wayethintwe uNkulunkulu konke ukuhamba kwenze kwahluka lapho umuntu ubona ngempela umehluko wophawu lukamoya ongcwele empilweni yakhe khona-ke unelisekile futhi ushisekele lapho ubona indoda elandelayo uJakobe uyigwala elikhulu emi ngapha awu akabonge uNkulunkulu ngikudokotela sibani bani ovele ekuthinithini wo mfowethu yehla futhi uxugele kancane impela njengara abaningi benu wayengomunye wabahluleli bakwa-israyeli oyedwa omncane abefundisa abaningi abangaze bakubone ngisho nalokho ebhayibhelini kodwa wayengomunye wabahluleli bakwa-israyeli ivesi elilodwa elincane elabhala ngayo kodwa ngiyamthanda wayindoda eseduze nenhliziyo yami niyazi amafilisti kodwa-ke wonke umuntu wenza lokho ayefuna ukukwenza ngakho sithela ukuthi ama-israyeli ayekhulise inqwaba yezitshalo namafilisti ayehlala emuva laphaya futhi agembule futhi abenze babe yizigqila zawo futhi lapha babehamba bengene ngqo kungekho kubumbana phakathi kwabo baqhubeke bangene ngqo bese bethi awu bathathe izitshalo zabo unyaka nonyaka babekwenza lokho lo mfo mdadlana ngelinye ilanga wayengesilo iekhawe waba nje into kuphela yenayo kwakuyisitshalo sakhe futhi sengiyambona imile ngemva kokubeka isivuno sakhe enqolobaneni wabheka izingane zakhe ezincane ezimahliphihliphi nomkakhe edinga ingubo futhi nje konke kubekwe kahle wayemi lapha encikile ethi awu mhlawumbe singadla kulobu busika wezwa ukuthile walunguza efasiteleni lenqolobane nakho kufika inkulungwane yamafilisti imasha 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 izingcwecwe ezinkulu zezikhali phezu kwabo amadoda amakhulu aqeqeshwe kahle imikhonto ezandleni zawo emasha iqonde ngqo ukuthatha lokho ayinakho wabheka phansi izinganyana zakhe wabuka umkakhe wayeshisekele kodwa lokho okwakuyikho wayengenakuzisiza akayena olwanga ngezinkemba manje akashoko manje uma umzuzu mhlawumbe kungcono ngiye esikoleni futhi ngifunde kulokho ababili izivumo kholo ukube wayekwenzile lokho yilokho kuphela ayeyokwazi ngakho kodwa nansi into eyodwa ayeyazi kwenzeka wacabanga ngokuzalwa ngingumisraeli futhi uNkulunkulu wathembisa u-Abrahama ubaba wami ukuthi inzalo yakhe yeyonqoba isango lesitha sakhe amen lokho kwanele amen wayewushisekele umndeni wakhe wayenelisekile ukuthi wayengumisraeli into yokuqala abeyiphethe esandleni wayibamba kwakuyinduku yokuqondisa inkabi induku ucezwana lwethusi ekugcineni kwalo wathinditha udaka egejeni wafuqa isiqondiso noma waqondisa inkabi lapho ihamba futhi uNkulunkulu yamafilisti ephethe izikhali akakuboni abhekene nakho wayeshisekele futhi wayenelisekile wayenelisekile futhi azi ukuthi wayengumisraeli wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayengenako ukuqamba amanga wayenelisekile ukuthi isibusiso sasiphezu kwakhe wayazi ukuthi kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu amen mfowethu ngingazizwa nginokholo impela khona manje wayenelisekile ukuthi kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu ngokufanayo nje neze enzo zesibili amashumi amathanda esishiyagalombili ziye sithembiso sikaNkulunkulu. wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wathi inzalo yakhe ayeyiyo iyonqoba isango lesitha. Ngakho wabamba leso siqondiso senkabi wema wathi iqikelele khona lapho futhi wabashaya phansi bonke. Kungani wayeshisekele futhi wayenelisekile kulungile, akazange alinde manje ukufunda zonke izivumo khona nayo yonke into nokuthi balwa kanjani ababili futhi ngifanele ngibe iqhawe. Leyo inkathazo namuhla abanelisekile ngemva kokufunda. Thina insizwe namuhla ifuna ukuya esikoleni namapentecostal ethu enzani na? Ukukuqala bafanele bamnyiswe esikoleni cishe iminyaka eyishumi ukuthola iziqu zakhe zephashela yezobungcweti kunjalo ikolishe lithile lezikolo. Futhi lapho ephuma ufanele afunde yonke imikhosi, futhi lapho ephuma akakaneliseki. Niyazi uNkulunkulu ulungiselele abantu abanelisekeke kangcono ezinsukwini eziyishumi kunokuba singabathola eminyakeni eyishumi. Lapho amakolishi ethu ezenkolo ephuma abakanelisekile manje ngoba baba nesiko lijovelwe kubo, kodwa lapho belinda kuNkulunkulu izinsuku eziyishumi base benelisekile impela ngalezo zikhathi. Ngempela babenelisekile. Abanye babo ngephentekoste babengakwazi ngisho nokubhala amagama abo uqobo, kodwa babenelisekile ukuthi kwakunguNkulunkulu. Babazi ukuthi kwakunjalo, babeyoyifela into, babazi ukuthi kwakunguNkulunkulu, babenelisekile. Ya, ngakho babenelisekile ngomlayezo wakhe, babenelisekile ngomsebenzi wakhe, futhi enye into babenelisekile. Babengadingekile ukuba baphume, futhi abanye bathi manje awume umzuzu waphuma kusiphi isikole sokufunda na, manje awume umzuzu uzophuma kanjani ngaphandle kwekati lenhlanganyelo na, uzokwenzenjani na? Babenelisekile, ngizokusho ukuthile, babenelisekile ukuthi uyikho konke ababekudinga. Asikafiki kuleyo ndawo kwamanje. Aha, ya, babenelisekile. Babengayidingi imfundo, babenelisekile ukuthi abalidingi ikhadi lenhlanganyelo. Babazi ukuthi babeyinzalo ka-Abrahama, ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho athembise ukukwenza. Wayenelisekile ukuthi wayeyikho konke ababekudinga. Babengalufuni uketshezi lwabo lokugqumisa lwehlelo. Base bevele bejoviwe. Aha, futhi babenelisekile ukuthi ngakwanele ukubanakekela. Babenelisekile ukuthi yikho konke ababekudinga. Nansi enye into njengoba umfowethu omncane eshilo kimizolo. Ngamtshela ngathi mhlawumbe usele lwami lolimo lulungile. Wathi awu, ngiyakutshela abantu abaqapheli angicabanga ukuthi baya kunaka kakhulu. Labo bazalwane abaphuma ePentecost phezulu lapho babenelisekile ukuthi wayeyikho konke ababekudinga, futhi babenelisekile ukuthi yilokho kuphela abantu ababekudinga. Kwakunguye futhi ngenelisekile into efanayo. Nginelisekile, bangitsheli nje ukuthi kufanele ngikhulume kangcono, futhi kufanele ngenze lokho, futhi ngenze lokho, futhi ngibe ngcono. Ume unganyakazi emva kwepulpiti ukwenza lokho isayense ephathelene nengqondo. Wena uthi awu, iklasi elingcono labantu liyathamela, iklasi likaNkulunkulu lizokuthamela. Usebenza kuzo zombili iziphetho zomugqa. Nginelisekile ukuthi abantu abaludingi ukuchungechunge olukhulu oludelwa lokhu lokho noma okunye. Nginelisekile ngoba ngiyazi ukuthi kungenzeleni. Nginelisekile ukuthi kuzobenzela okufanayo. Yebo mnumzane, nginelisekile ukuthi uzohlangabezana nazo zonke izidingo zabo. Nginelisekile ukuthi uzohlangabezana nazo zonke izidingo zabanye. Bengifunda lapha kungekudala ngoHudson Taylor, abaningi benu bafundile ngayo isithunywa senkolo esikole eShayina. Kwakukhona insizwa eya kuye ngolunye usuku, cishe umfana cishe iminyaka eyishumi nane eyishumi nanhlanu ubudala. Wathi, mnumzane Taylor, ngikholwa ukuthi nginobizwa empilweni yami lokuba ngumfundisi. Lapho ngiba neminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala, wathi, uyazi kutheni ngiyeza ngijoyine isikole sakho futhi ngifuna ukufunda. Umnumzane Taylor, umnumzane ohloniphekile ungumKristu, wathi, ndodana, ungalindi kuze kube yilapho ekhandlela selishiye ingxenye, hamba lapho olokheliwe. Kunjalo, awudingi ukufundiswa kwalokho kanye nokufundiswa kwalokho. Wena uthi awu, ikhandlela lokheliwe nje. Yebo, uma lokheliwe. Awu, angiyazi noma yiphi isayense ezenkolo. Awudingi ukwazi, hamba ubatshele ukuthi lokhelwa kanjani. Mhlawumbe lizobakhayisela. sikudinga yoyo isikhathi sokugela ikandlela amandla kamangala sikundleni salo mbhedesho owenziwe ngumuntu omningi kangaka kuqeqeshwa kwesayensi yezenkolo futhi ngenelisekile ukuthi lokho abantu abakudingayo noma ngabe yena uyabazi o-ABC bakhe noma cha noma ngabe uyawazi ubhontshisi ekhofini elihlukanisiwe uma nje ezovumela ukuthi ikandlela lokhelwe unkulunkulu uzokunakekela konke okunye kunjalo ngenelisekile ukuthi lokho kuphela akudingayo indoda eyimpumputho ujesu ayipulukisa ikwazanga ukuphikisa leyo sayensi yezenkolo yompristi benyuka bonke abapresti ngazonke bathi uyazi nangu udokotela sibani bani usonto ebandleni lithile ngakwazanga ukuphikisa isayensi yabo yezenkolo bathi awu siyazi ukuthi lo muntu uyisoni siyazi ukuthi uyesu akavumelani nokufundisa kwethu wenzani na ukhohlisa abantu bakithi uyabadukisa siyazi ukuthi uyisoni Kowethu akakwazanga ukuphikisana nesayensi yezenkolo kodwa wayenelisekile impela ukuthi wayengabona kunjalo. Ngicabanga ukuthi leyo yinto esemqoka namuhla ngikwazi ngokutshela ukuthi bekifanele ngibe kuphi nokuthi sikuphi. Kufanele ube yilokho noma ube yilokho kodwa siyaneliseka impela ukuthi kukhona esikutshelile. Njengoba kwasho isalukazi sekaladi sathi mfowethu ngifuna ukunikeza ubufakazi. Yebo, qhubeka tate. Sathi uyazi ukuthini? Sathi angisikho lokho ebengiyifanele. Kufanele ngibe yikho sathi futhi angisikho lokho engifuna kube yikho kodwa sathi into eyodwa engiyaziyo ngokuqinisekile angisikho lokho engangivamise ukuba yikho ngakho-ke ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube kuhle angisikho lokho engifuna kube yikho angisikho lokho engifanele ngibe yikho kodwa ngiyazi ukuthi angikhona lokho engangivame ukuba yikho futhi kunjalo ngani okungenani ikhandlela lokho eliwe amen
David why he was a small
David ngani wayengomncane kunabo bonke empini ebutweni langalolo suku umfomncane obomvana wayengongaqeqeshiwe kakhulu kodwa wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu ayemkhonza ukuthi wayenezipiliyoni ukuthi wayengabulala ibhubesi elimhlaselayo wayengabulala ibhere lalizama ukumbulala futhi wayenelisekile ukuthi uma leyo mfilisti okasokile echitha unkulunkulu wakhe nebutho lakhe uyakwazi ukumnikela ezandleni zami amen ohe usawuli wathi yima kancane ndodana ngizokunikeza kuqeqesho okuncane ngizokunikeza iziqu zepashela yezobungcweti emsizuzweni yembalwa zama ugqoke isihlangu sami kwavele kwazinda umfo omncane wathi zuza le nto wathola ukuthi ivesti yakhe yobusonto ayishayanga inele indoda yakhe kankulunkulu wathi ngiyeke ngihambe ngendlela engahamba ngayo ngaphambili kunjalo wo uma leli bandla lamuhla lizongena lizwiyana ngendlela laqala ngayo eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule uzobulela wonke udevil oza phambi kwakho isithembiso sikankulunkulu ufanele weneliseke ukuthi ukristu nani nonke ufanele uqiniseke khona-ke uzoshisekela ngabanye usamsoni kwahlanganwa naye enkundleni namafilisti ayiyinkulunkwane wabheka wayengenalutho esandleni sakhe akuncinyenyana nje imfazi enezinwele ezisongekile cishe kanjalo amagoda ayisikhombisa alenga emhlane wakhe futhi nakho kufika inkulunkwane yamafilisti ibhuze emzungeza wabheka wayengeyena wazi ukulwa kwababili wayengenayo ibhashela yezobungcweti noma engenaphi HD noma ILLD ukwazi ukunakekela isimo kodwa weze emuva lapho wayesenaso isithembiso khona-ke wayesenelisekile wayengaqeqeshiwe wayenelisekile ukuthi unkulunkulu wayenaye ngoba wayenobufakazi bulenga bumzungezile wo unkulunkulu ngifisa sengathi ngingenza ukuthile ngifisa sengathi ngingakwenza benginakho kusebhaketeni bengingakwazi ukukuthela entenyeni yawo wonke umuntu futhi ngithi kugcwalise nakho kugcwalise o ya enelisekile futhi khona-ke eshisekele ngabantu bakhe uMose umprofethi obalekayo wayelahlekelwe yiwo wonke amathema wo u-israyeli akasoze akhululwa yilokho mama angitshela khona kodwa wazama ukukwenza ngezingaye yilokho ibandla elizama ukukwenza lizama ukwenza bonke okamunye abe ngokazi kuzintathu kuziqu zintathu abe ngokamunye i-church of god ibe usibanibani nama-methodist abe yi-baptist awusoze wakwenza Wenzani na kungukuthi nje kuyisayense ephathelene nengqondo ukuguquka komqondo yini ekuso zonke izigejane lapho obona khona uNkulunkulu kuyo yonke into yileso sizathu yingaleso sizathu nabo benganelisekile banelisekile ukuthi bayihlelo kodwa banelisekile ukuthi uNkulunkulu nabo noma bebengeke benze ngendlela abebeyokwenza ngayo bathi bayakwenza kodwa amazwi abo izenzo zabo zikhuluma kakhulu kunamazwi niyabazi ngezithelo zabo noma ukuvuma kwabo ngokuqinisile lamaqa bethi bakholwa ngokuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu ofanayo futhi baphike izwi lakhe hohe bathi kwakungokolonye usuku umphedo Mose wayidingeka ukweneliseka wayengenazo isipiliyoni lokho waye indoda enkulu wayiqhawo wacabanga ukuthi ngalokho kuqaqashwa ayenakho wabulela umgibhethe wakhahlela inhlabathi phezu kwakhe wathi ngizokwenza futhi isivivinyo esincane sokuqala siyafika izinsuku zezimangaliso kufanele ukuthi sezadlula futhi waphumela ehlane kodwa kwelinye usuku uNkulunkulu wambamba lo mprofethi obalekayo wabona isihlahla sivutha wathi ngama ngasibuka isikhashana asizange sishe ziphele wasondela eduze kwaso wathi isihlahla esiyinqaba leso ngiyazibuza ukuthi hlobo luni lwamakhemikali olufafazwe kulawo mahlamvu alokhu evutha nje iphimbo lathi Mose khumule izicathulo zakho
yes Lord here he comes
Yebo Nkosi nangu Eza.
Wathi
lahlekela ukukhathalela ngani na? Ngikuzwile ukububula kwabantu bami. Ubalekeleni kubona. Kungani ushiye indawo yakho yomsebenzi na? Ngikuzwile ukububula kwabantu bami. Ngiyalikhumbula izwi lami engethembisa uAbraham uyise wabo. Sidinga umunye uMose. UMose wayenelisekile. Wayenelisekile kakhulu kwaze kwabanga ukutshenga kusasa. Wahlalisa umkakhe emnyuzini. Nomncinyane emnyuzini. Niyake wesifazane uthi nangu wehlele kibhithe kungukuhlasela kwendoda eyodwa uyazi lapho unelisekile kukwenza wenze ngokuhlekisa ezweni kodwa lapho unelisekile uyeneliseka uthi uyaphi Mose na ngehlela kuyelida futhi wakwenza ngani na wayenelisekile ukuthi lewo kwakungukunkulunkulu lokho kuyinkathazo ngathi maphelekostali lesi sibusiso esinazo siyazibuza ngesinye isikhathi lokho kunjalo bakwethu ngizami nje ngikhuluma ngamazinyo ami manje kunjalo izenzo zethu ziyakufakazela lokho Nisa Mose uthi Mose lindalinda umzuzu nje ngikhole ukuthi ubone iphutha mnumzane ngikudokotela uzoba uNkulunkulu Sugendeleni yami wayenelisekile futhi lapho esenelisekile wabe eseshisekela ngokwenza lokho uNkulunkulu ayefuna kwenziwe futhi ngenelisekile namuhla ukuthi ngizama ngakho konke kusemandleni yami ukwenza lokho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ufune kwenziwe ngobunquma lonyaka webandla laseLaodikeya ngemba ngedwa noNkulunkulu kodwa ngizamile ukutshela umsebenzi wami ngizange ngikuxubanise ngizamile ukutshela izinhlangothi zombili futhi ngizame ukudwenza ngazo zonke izindlela ngingatshenani nanoma yimuphi wabo ngoba ngenelisekile futhi ngiyashisekela ngikubona khona lapha ebhayibhelini ngeke ngilokothe ukunifundela khona kodwa ngiyakwazi nonke niyakwazi nina uqobo manje qaphelani ukunyeliseka bese ke ushisekela noMose washisekela ngenkathi ezwa iphimbo likaNkulunkulu lekhuluma kuye futhi wayazi ukuthi kwakungokomphalo ngenkathi indoda imi lapho ibuka lesi sihlahla sivuthayo futhi izwe iphimbo lingaphezu kwemvelo liyibiza futhi liyala ukuba ime khona lapha nomphalo wayenelisekile futhi lapho sibona uNkulunkulu ethembisa noma yini siyakubona kwenzeka kanje wena wethe awu mhlawumbe kwakunjalo angazi manje Mhlawumbe uziqo izintathu uqinisile mhlawumbe okamunye mhlawumbe imethodist iqinisile awukaneliseke kwamanje kunjalo awunelisekile ufanele uneliseke khona ke uyashisekela ngosuku olulandelayo waye sekuleleni yakhe esemnyakazweni ehlele eGibhithe ukuze yalidle
the Hebrew children and Babylon they were convinced
abantwana bamaibhere eBabiloni babenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukubakhulula
real close
manje lalelisizani ngempela babenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukubakhulula basebethatha izinyathelo zabo manje nebona ukuthi ngizama ukuthi indenzeni na babazi ukuthi waye benzele isithembiso sokuthi bangazikhothamela isithombe ukuthi waye inkosi uNkulunkulu wakho futhi babengenako ukukhothamela izithombe babenelisekile ukuthi leyo kwakuyizwi likaNkulunkulu. Babenelisekile ukuthi wayekwazi njengo-Abrahama ukugcina lokho ayekuthembisile. Bese kuthi-ke uma babenelisekile ezweni likaNkulunkulu, uNkulunkulu wayeshisekele ngakho. Niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na? Buyela ezweni, thatha leso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo enginitshele sona ngobunye ubusuku. Uma unelisekile ukuthi lelo yizwi likaNkulunkulu, uma unelisekile futhi wazi ukuthi angakwenza futhi iyakwazi ukusilethela omunye emgwaqo ukazuza uma unelisekile ukuthi kuqinisile ngezwi lakhe. Khona-ke uNkulunkulu ushisekela ngezwi lakhe ukuba ligcwaliseke. Kodwa asikaneliseki kunjalo, asinjalo. Uma besingakwenza kuyoba khona okwenzekayo. Wena wethu nakho okuhlosile unesibhamu sakho, kodwa inciphosha inhlamvu iphansi. Donsa, kodwa inciphosha inhlamvu iphansi. Neliseka, buyisela incipho eshaya inhlamvu emuva bese uyithinda. Kukhona okwenzekayo, kukhona ukuwa komlilo, niyabo. Asikakaneliseki. Bathi sebenelisekile ukuthi wayekwazi ukuma ezweni lakhe futhi waphila futhi wayezoqinisekisa izwi lakhe. Khona-ke bashisekela. Uyafana namanje lapho uma sineliseka ukuthi uyaligcina izwi lakhe. Uma sineliseka ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe, uNkulunkulu ushisekele ukwenza izwi lakhe kithi uma sishisekele ngalo. UMartha wayenelisekile ngekathi egijima ephumela lapho wayesethi, Nkosi, ukube ukulapho mnewethu ngayingafanga. Bhekani, emva kokuba emalile wayengowesifazane omncane ngumGreki ephikelela. Asiphikelele ngokwanele ngoba asinelisekile ngokwanele. Ngiyabonga ngokubekezela kwenu, kodwa ake nilinde isikhathi esidanyana nje ngize ngiqede. Wayenelisekile kunendaba ukuthi wenzeni nokuthi noma ubani omunye wathini ngaye. Wayenelisekile ukuthi umbhalo wawumkhombe ngokufanelekile ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Futhi uma wayeyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu esebenza ngabantu. Uma lo wesifazane emuva ebhayibhelini, umShunemi wayekwazi ukuwamukela ingane yakhe ngoba uNkulunkulu waye wakhomba ngokuphelele lowo muntu ukuthi ungumprofethi u-Elija. Futhi uma wayekumprofethi wakhe kuthiwani ngendodana yakhe na? Nendodana yakhe yayingunkulunkulu umprofethi. Ngakho khona-ke weneliseka ukuthi lokho kwakulungile. Mhlawumbe ngekathi yenza amabhiskidi futhi ethosa amaqanda wayecabanganga lokho ngesikhathi udade wabe ezama kumkhuza. Qaphelani manje, ecabangani ngakho. Waphuma egijima wathi, Nkosi, kuba ubukhona ngawumne wethu engafanga. Kodwa ngenelisisekile ngisho namanje, uma ucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunika lokho okucelayo. Oh, mfowethu, kuba besingemukela lowo moya ongcwele ophakathi kwethu khona manje ngaleyo ndlela ukunelisiseka. Ukunelisiseka. Ngani na? Wayimbonile ezikhomba yena uqobo wesifazane wendodana kaNayini. Futhi wazi ukuthi kwakunjalo, wakukholwa. Lokho wayengumuntu, lokho wakukholwa. Kwakungeyena kangako, kwakunguNkulunkulu. WayenguNkulunkulu umuntu. Wayazi ukuthi wayefaneleka emibhalweni. WayenguMesiya uNkulunkulu. Wayekufakazisile futhi wakuqinisekisa ngezwi lakhe. Futhi njengoba washo, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa. Akumina ngubaba wami ohlala kimi. Wenza umsebenzi. Angenzi lutho ngize ngibone ekwenza kuqala, nebo. Wayenelisekile futhi wathi, Nkosi, nakuba efile, nakuba engcwatshiwe, nakuba enuka, kodwa ngisho nakalokhu, uma ucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunika khona. Waziphakamisa futhi wamnika iqiniso lalingakaze likhulunywe ngaye ngaphambili. Ngizokuphila kokuvuka, niyabo. Wayeseshaya iphuzu ngaleyo nkathi, wayengaqhubekela phezulu naye. Futhi lapho ibandla lifinyelela ephuzwini, nizoqhubekela phezulu. Njengoba ngishilo ngabesifazane, indoda yangitshela yathi, bayeke labo besifazane mayelana nezinwele nezinto ezinjalo, nala madoda angamahlelo abo kanjalo njalo. Futhi yathi, kungani kungani ungabafundisi ukwamukela iziphiwo na? Abantu bakholwa ukuthi ungumprofeti. Ngathi angizisho ukuthi ngilokho. Yathi kodwa abantu bacabanga ukuthi unjalo. Yathi bayakukholwa. Yathi ngiyakukholwa mina uQobo. Yathi kungani ungabafundisi indlela yokutshola izinto ezingasiza uNkulunkulu? Ngathi lindaba zibafunde oABC babo. Sizobekeza sibafundisa ongwaqa. Kunjalo. Futhi lapho uzokwamukela, maka ngiyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu eyayiza kuza emhlabeni. Wathi ngikuvuka nokuphila. Wo, bengakwazi. Wathi lesambuloke, okhole yimi noma efile wophila. Ophila kholwe yimi akasoze afa naphakade. Uyakukholwa lokhu na? Wathi ya Nkosi. Ohe.
She was convinced.
Nimgcobe kuphi na? Wayenelisekile ukuthi wayekwazi ukukwenza. UJairo wayenelisekile ukuthi uma uJesu ebeka izandla zakhe endodakazini yakhe egulayo iyophila. Ukukhathalekile ukuthi ibandla lakhe lathini ngakho. Ntombazane yami encane manje sisesikhathini sokufa. Woza kuphela ubeke izandla zakho phezu kwayo ngenelisekile. Wayethi ukuba yikholwa langasese, beka izandla zakho phezu kwayo futhi izophila. Waseke kufika umlayezo, isifile, inhliziyo yakhe yaqala ukugxumagxuma. UJesu wayesendleleni yakhe wathi angikutshelanga yini, uma nje ungakholwa uyobona inkazimulo kaNkulunkulu na. Wayenelisekile, masiqhubeke sihamba, sinelisekile.
By being a Roman,
especially in Roma, ngokuba umRoma, laqonde ukuthi lawo kwakunguNkulunkulu, ngenelisekile ngokuthi unamandla phezu kwawonke udeveli, ngenelisekile ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Angifanelwe ukuba wena ungene ngaphansi kophahla lwami, kodwa ukuba nje bengingakuzwa kuphela ukhuluma izwi, ngenelisekile ukuthi inceku yami iyophila. Amen. UNkulunkulu abe nomusa. UMamedeni wayengakulindela lokho futhi anelisiseke ngalokho ayekubonile uMesiya bukaJesu kufakazela. Futhi yena engumedeni engumRoma. Kuthiwani ngebandla ibandla lePentecostali eselineminyaka engamashumi amahlanu lisebenza kodwa nokho lingakaneliseki na? Iminyaka engamashumi amahlanu elizwana ukuthululwa ngemva kokuthululwa. Futhi nokho lelo sosha elingumRoma umhedeni lathi khuluma izwi nje lokho kuphela ngifuna ukukwazi, ilokho izwi elikushoyo. Ngikunika isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo, ilokho izwi elakusho. Ngabe unelisekile na? UmRoma wayeshisekele ngendodana yakhe futhi wayenelisekile uma engatshela uJesu ukuba atsho izwi, futhi kungaba yizwi likaNkulunkulu elikwenzile. Kunjalo wayenelisekile. Owesifazane nomopho nakuba kwakungekho muntu owayengakaze akwenze, kodwa wayenelisekile ukuthi uma ethinta umphethe wengubo yakhe uzosinda. Wathi ngekashiye ikhaya lakhe ebuthakathaka. Ngingakufanekisa kanjani sikashanda ngehle ngidlule eBrigham Young nabo bonke abanye ngehle njalo ngedlule kulabo bantu izinsuku zezimangaliso selwedlula. Wayegibela phakathi kwemilenze yabo futhi aputshe kubo umzimba wakhe mpofu omncane obuthakathaka. Futhi wayenelisisekile uma ngingakwazi kuphela, awudingi ngishone kukhuluma nami. Uma ngandlela thize ngingathola ukuthinta kuye, umopho uzonqamuka. Wayenelisekile. Owesifazane emthonjeni wayeneliseka ukuthi wayengumesiya lapho ebona leso sibone kaliso singokombhalo. Wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Manje siyavala, ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Wayazi wamtshela wathi hamba ulande indoda yakho. Wathi anginayo. Wathi ubona isihlanu. Wathi mnumzane, ngiyazi ngenelisisekile ukuthi ungumprofeti, kodwa siyafundiswa asikaze sibe nabaprofeti amakhulu eminyaka. Futhi ngiyazi ukuthi ungumprofeti. Manje ngizotshela ukuthile. Siyazi ukuthi ngokubona kwethu embhalweni eyolandelayo ozayo ngumesiya. Futhi lapho umesiya efika uyositshela lezi zinto. Manje uma ungumprofethi uzongitshela iqiniso, ngoba izwi lenkosi liza kumprofethi. Futhi ngiyakubona wenza isibonakaliso, isibonakaliso esixakile. Umesiya uzokwenza lezo zibonakaliso. Wathi nginguye. Wayenelisekile kabangesambuza. Futhi bekani masinyane, wabeka imbiza yamanzi phansi futhi wayeshisekele ukuthi ukhona omunye owakwazi. Amen. Wayenelisekile ini wabona isibonakaliso esingokombhalo futhi wayizwa leyo ndoda eyazi ukuthi ingumprofeti lezi likumprofeti futhi wayazi ukuthi kwakuyiqiniso ukuthi wayengeke amtshele amanga futhi yena wayenelisekile ukuthi wayengumprofeti futhi wasibona isibonakaliso sobumesiya futhi ngenkathi emtshele ukuthi wayengumesiya lokho kwakwanele wayenelisekile futhi wayeshisekele ngabantu bakubo ugijima emgwaqeni ethi wozani nibone umuntu ongitshele ebengikwenza akuyena yini umesiya lowo wayenelisekile impela upetro wayenelisekile hlezi kuleso sigaxa ngekathi yekhuphuka no-andreya nojesu wathi kuye simoni uyihlo ujonase wayenelisekile lokho kwakungakaze kwenziwe kusukela kumprofethi wokugcina wayenelisekile ukuthi lowo kwakunguye filipu wema wabuka lokho he okuxakile wayenelisekile lapho wayesenelisekile washisekela wayenomfo wabo laphaya ogama lakhe lingunatanayeli babefundisise imibhalo ndawonye wayeshisekele ngonatanayeli azi ukuthile ngakho sibheke namuhle ngoba akuhlelekile noma akuhlanganisiwe noma kuphucuzwe ngendlela esikufunayo ngayo asikaneliseki ukuqinisekisisa yizwi likankulunkulu ufilipu naye eyilungu lebandla kepha wayenelisekile wathi ke shisekele ngomfo wabo ngakho wagijima wamtshela wawuzobona ukuthi kubani esimtholile umesiya futhi uqala ukukhuluma ngofilipu ehambisana noma ngakungunatanayeli endleleni lo natanayeli wayefuna ukuzibonela ngesingaye ngakho weza emhlanganweni futhi lapho esefike emhlanganweni futhi ekubona kwenziwa waneliseka kodwa sinjalo qha qha umnyakazo wempela kosinalo namuhla ukaneliseki qha uma bebengakwenza bebeyoshisekela ubuyele esigabeni sobufarisi uhlelekile unganelisekile uma unelisisekile uzoshisekela labo bafarisi babekwazi ukubona futhi bazi ukuthi lokho kwakuyiqiniso kodwa babenganelisisekile ngoba othisha babo babafundisa baqhela kukho futhi yileyo indaba namhlanje ngokuthi abafarisi abaningi kakhulu abafundisi inhlangano izama ukuxosha abantu ngoba ayihleliwe kunjalo impela kodwa labo abanenhliziyo eyodwa bayakubona ngifuna ukukubuza kothize ngizojovela umcabango omncane lapha futhi nizocabanga ukuthi i-Baptist kodwa akusiyo yibhayibheli buka kwakukhona lezo zifundiswa eziqeqeshwe kahle zabuka kuleso sibonakaliso asenzile futhi zambiza ngodevel kodwa nazi sifebe kodwa kuso kwakulele leyo mbewu kankulunkulu eyamisela ngaphambili wayengakaze ayibone into enjengakho futhi kwathi nje lokho kukhanya kungashaya imbewu ukuphila kwatuma kungani yayinokuphila kuyo kwasekuqaleni ikwindawo yenyaka imbewu yafa futhi ibuyele othulile futhi ake lelo langali vele liyishaye uma imbewane yokuphila lapho izoqhakaza iphile lona wesifazane esimeni sakhe esisabekayo wamiselwa ngaphambili igama lakhe lafaka encwadini yokuphila ewondlo ngaphambi kokusekela kwezwe futhi lapho wayesebone lokho kukhanya kukankulunkulu kuqhakaza akukho kwakungambamba kwaqhakaza kwaba ukuphila lapho abapresti abafundile bathi awu bona lowo ufata ongcwele sibanibani ukukhathala ukuthi kwakuyini ujesu wathini nani ngabakayihlo devel nemisebenzi yakhe niyayenza leso sifebe zathi ufanele ube ngumesiya futhi ngenkathi esitshela ukuthi wayenguye zeneliseka ini leyo mbewu eyamisela ngaphambili ngenkathi kukhanya kuqala kukhanya wakuqonda futhi namuhla lapho siya uxolo ngaleso sisho futhi ngiyawubona lowo msebenzi kankulunkulu umoya ongcwele wehla futhi uqala ukubonakalisa ukuthi inzalo eyamisela ngaphambili uhlezi lapho iyakubamba ubungeke okusonte kuye nganoma yini bonke abanye bayohamba bayothi ngiyazibuza ukuthi hlobo loni lweqhinga kufanele kube uhlobo oluthile lwenkohliso kukho ndawo kodwa leyo mbewu emisele ngaphambili ayibuzi imibuzo inelisisekile ukuthi ngunkulunkulu ohamba ngokwesithembiso sakhe ebhayibhelini kude kancane emgwaqeni ngempela kunomgwaqo uazosasi fanele sibe njalo ibandla lefanele libe phezulu lapha nakho waqala ngokukhala izinyembezi nokukhala nokungena kuNkulunkulu futhi kuwile le kude futhi nansi into ethize phezulu lapha ibandla lifanele libe phezulu ukuhlangabezana nayo niyabo kodwa nokho abakaneliseki nokho niyabo ingaleso sizathu kungashisekelwa kunjalo unadaleyeli lapho ekubona waneliseka ngiyavala njengamanje nginokuningana okunye lapha engikufunayo ukukhuluma ngakho kodwa ngizokhuluma nawe nami imizuzu embalwa kuthiwani ngathi na lapha sikupha unyaka wamashumi amahlanu wePentecost eLouisiana futhi empeleni izibonakaliso ezingagaze zenzeke kokuqaleni zinkulu kunazo zinkulu ngokwedlulele manje lokho kwakungula inywaka omhlabathi engalinyiwe kulungiselelwa ukuba iqiniso langempela lihlwanyelwe kuwo futhi lapho kufika umuntu ehlwanyela izimbewu nakuhlela futhi niyiminzisa into ukulingisa kwenyama kuvela ukuze kulingise anazi yini ukuthi lowo ngumsebenzi kadevel ukuzama ukuphuthekisa amehlo enu na anazi yini ukuthi kwakukhona ojesu bamanga abavuka ngaphambi kokuba ukristu wangempela afike na kuphela kungukususa ngudevele zama ukususa into leyo yinto efanayo obekuyiyo namhlanje kuzama kukudonsela kude amadoda anesimo esingelukile nezivumo khona nezinto izama ukulingisa angakwenza kanjani na ibhayibheli lathi bayokwenza njengoba ujembe nojeni bamelana nomose kodwa wathi ubula babo buyobonakala umose wayenento eyodwa ukuba yenze ukuma ngokoqeliso kuyeleni kwakhe futhi ekugcineni kwafika isikhathi lapho baphonsa phansi izinduku zabo futhi bazama ukwenza into efanayo khona ke induku kamose yazigwinya ha lake lacabanga ukuthi lezo zinduku zasho naphi na kulungile ukweneliseka lapho sinelisekile khona ke sizoshisekela kodwa sizofika futhi umhlangano uzoqhubeka nokristu uzokwenza futhi afakazelwe yizwe futhi yenze into efanayo ayenza kukhombisa ukuthi usuke lapho ibandla lefanele linqunywe libe yizicoco ngoba linokristu ngaphandle lamhlela lamkhipha phakathi kwabo kanjalo limsusa kubo kanjalo ame ngaphandle usangqongoza manje kwakubukeka sengathi ukuba wayephumile wayeyovele ahambe kodwa xa usamile enkongode njengoba wayenjalo ezinsukwini zikanowa ukubekezela engathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni emi enkongoda lalelani uma engakwazi ukuzwa ningakwamukela na qha akazange kuthole khona wathi ngizokuhlanza uphume emlengeni wami lungile futhi nibona ukunqunywa kwezwi nomoya niyawubona umoya ongcwele wehla futhi wenze izinto ezingakaze zaziwa kusukele kwizinsukwini zenkosi uJesu Kristu nabafundi bakhe futhi sizohlala futhi sikubheke futhi sihambe ngabe sinelisekile ngempela noma yizinkwa nezinhlanzi na uJesu wabapha kudla ubani ongadala isinkwa ngaphandle kukaNkulunkulu na uNkulunkulu ofanayo wakhipha isinkwa eziphakaphakeni futhi wasinisa phezu kwalapho nanga amaHebheru ayemi lapho ambhekisisa ehlephula leso sinkwa futhi wabanikeza kanjalo andisa izinkwa yena lowo mbhaki owazibhaka ezulwini wayezibhaka khona lapha emhlabeni futhi banika zona kunjalo futhi bathi kuze kakhulu lokho wo ngigcwele isizwe manje kozi wo bekungumhlangano omkhulu lowo uJesu wathi kodwa imani kancane kukhona ngizonitshela khona ngaphandle kokuthi uhlambulu kakolo luwele emhlabathini zonke lezi zintshumayelo uqala ukushumayela futhi azibuyisele ezweni futhi lokho lokho kunzima kakhulu kukuqonda asifuni okunye kwalokho baqala bamuka futhi abanye abefundisi bakhe basesethini bathi manje ubani ebesingake simtshela ukuba akho le into enjengaleyo na sizohamba nathi wavele wama wababuka lelo shumi nambili iqembe lincane lethembekile njengenkukhu imi ngakunina waphenduka wathi ndani nifuna ukuhamba na Petro wathi singayaphi nkosi niyabo akazange batshele ukuthi nganazi ngaphambi kokusekelwa kwezwe lokho ngokukhanya okwakhanya phezu kwaleyo mbewu ayikho indlela yokukususa ngokuphila kuphakade ngizomnika ukuphila kuphakade futhi ngizomvusa ngosuku lokugcina. Bonke abazi ngaphambili ubabizile, bonke ababizileyo ubalungisisile, bonke abalungisisile ubakhazimulisile kakade. Akakho ngeza kimi uma ubaba wami engambizi, nakho konke ubaba angiphe khona kuzoza kimi. Ushumayelela ini ke mfowethu Branham na? Angazi ukuthi bangobani, uyazi umsebenzi wami ukuhlanyela izimbewu, angazi ukuthi ziwela kuphi, kodwa ngiyayihlwanyela nje uNkulunkulu eqinisa nomaphi lapho ishaya khona, futhi ishaya kanjalo ngokushesha iyaphila uma isenhlabathini enhle. Uma iphezu kwedwala angikwazi ukukusiza, esinye isisekelo sehlelo angikwazi ukukusiza, into kuphela ngizoqhubeka ngihlonyela izimbewu. Ngiyazi uyeza, ngiyakukholwa, ngifuna ukuphikela lokho. Ngenelisekile ukuthi uyeza, ngenelisekile ukuthi uyeza baduze, ngenelisekile.
One more word, please. Jesus was convinced that he would rise.
Elinye igama ngiyacela, uJesu wayenelisekile ukuthi wayezovuka ngosuku lesithathu. Mbhekeni umbhalo wodwa kuphela ebhayibhelini ukukusekela, futhi lowo kwakungu wesilisa owagcina ehlubukile, kodwa uDavide ngomoya ngelinye ilanga wathi, nicabangani ngoKristu na? Uyindodana kabani na? Uthi bathi uyindodana kaDavide. Wathi koleke kungani? Kungani uDavide? Wathi susa ingxenye yenyama. Kungani uDavide? Kumoya wambiza ngokuthi Nkosi, ethi Nkosi yathi enkosini yami, wena hlala ngakwethu kunene sami na. Isambuleni wathi, ngiyimpande nenzalo kaDavide, ngangingaphambi kwakhe, nginguye futhi ngikhona manje. Kusukela lapho abambuzanga lutho. Lokho kwakungukusonta okukhulu kakhulu, babengakuqondi lokho. Ukuqeqeshwa kwabo kwezenkolo akuzange kubalethe kulokho, kanjalo ngeke namanje. A bakuzame isikhathi eside futhi abakwazi ukukuchaza okwamanje, kwembula kuphela kulabo okuzokwembulwa kubo.
UJesu
wayenelisisekile, wathi waphuma phambi kwabo, wathi dilizani leli tempeli ngizolivusa ngezinsuku ezintathu. Dilizani, yenzani noma yini eniyifunayo ngalo, ngizolivusa futhi ezinsukwini ezintathu. Wewu ngani na? Wayenelisisekile, wayazi ukuthi wayengubani, wayazi ukuthi uNkulunkulu wayethembise ini. Wo uma njengokuthi kube besingafunda igama lethu kugo, ngemivimbo yakhe siphulukisiwe thina, ngezithembiso zakhe ngizindisiwe, ngegazi lakhe ngiyingxenye yakhe, ngezithembiso zakhe ngiyakuvuka futhi ezinsukwini zokugcina. Wayazi ukuthi wafundwa ngo embhalweni, wayesazi isikhundla sakhe, akukho muntu wadingeka amtshele noma yini ngakho, nakuba engahambanga wazixwayisa ngakho. Lokho kwabonisa lokho ayeyikho. UJohane akazange ahambe eziqhayisa ngalokho ayeyikho. Isifuba sakhe siqhunzuliwe. Ngikudokotela sibanibani, nginokuthi nokuthi qaqa, Johane wavele waphuma njengomuntu ojwelekile, kanjalo noJesu. Imisebenzi yabo yafakaza lokho ababeyikho, kunjalo imisebenzi yabo yakwenza lokho. Ngakho akazange akwenze lokho, wavele wazungeza wathi, bathi besifanele simlengise, besifanele simkhiphe phakathi kwethu. Wathi dilizani leli tembele futhi ngizolivuza futhi usuku lwesithathu. Ngani? Wayazi uDavid wathi, angiyikushiya umphefumulo wakhe esogweni, futhi ngeke ngivumele ngigcwele wami yabona ukubola. Futhi nina bantu ningakholwa kanjani, noma ubani akholwe, ningakholwa kanjani ibandla elikatolika abaningi benu ukuzalwa okumsulwa? Siyakukholwa lokho, kodwa uma sekufike kutheni? Siyazi ukuthi ingqamuzana legazi livela kuNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wadala lelo ngqamuzana legazi elaletha ukuzalwa kwentombi, hayi kuphela ingqamuzana legazi, kodwa wadala iqanda lowesifazane futhi, ngoba akukho nyama engcwele. Ukube lokho bekuyoba iqanda livela kuMaria, khona-ke kwakuzodingeka abe nohlobo oluthile lomuzwa wokuthi wehlise iqanda, kodwa wayengazi lutho ngakho. Umoya ongcwele nje wamsibikela, uma ukwenzile uyabona ukuthi uNkulunkulu umenziseni kwesifazane na? Udumo wayenguNkulunkulu. Angiyikuvuma ungcwele wami umzimba wakhe. Ingaba ngcwele kanjani ngesifiso sokucansi na? Ya, uma kunjalo sonke singcwele. Bekho abantu abangcwele, ayikho into abangcwele, alikho ibandla elingcwele. Ngumoya ongcwele, uNkulunkulu ongcwele ebandleni, entabeni. Hayi abantu abangcwele, uNkulunkulu ongcwele ebantwini. Leyo nyama yayingeka uNkulunkulu, uNkulunkulu umdali. UJesu wayeshisekele, wayekwazi futhi weneliseka ukuthi wayezovuka ngosuku lokugcina ngokwesithembiso sombhalo. Ngiyavala ngokusho lokhu, sekulehithi kakhulu. Ake ngisho lento eyodwa bese ngiyayeka. Ngene ngenelisisekile ukuthi unguye izolo namuhla naphakade ngenelisisekile ukuthi lokhu esikhuluma ngakho nesikubonayo phakathi lapha ngumoya ongcwele ngenelisisekile indoda yathi ngolikwesoko yathi noma intombazane encane kwakuyiyo engangikhuluma nayo yasho ngathi yayivame ukuphuma lapho egqoke njengayo yonke into futhi ngangikhuluma naye yayinabantu ababeya kwelinye ibandla ababefanele babe ngamakristu ngathi awunamahloni ngawe na yena uthi awu wathi mnumzane Branham safuna ushingamu kanjalo futhi kubukeka sengathi kukhona okuphuma eAfrika kwakungahle kube intombazanyana enhle kube yayigqokise okwesidakwa esingumuntu futhi yema lapho yathi mnumzane Branham kuzobala lapho niyabo uyindoda emaphakathi nendima yempilo impela ubungeke ukholwe kodwa siyizinganyana ngathi bheka lapha lapho ngangike mdala njengawe ngangisa nelisekile ukuthi lokhu yikho ngichithe impilo yami yonke kukho ngifisa nje ukuba benginezimpilo eziyisigidi engingazichitha kukho ngenelisisekile ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ngenelisisekile ukuthi unguyezwa namuhla naphakade ngenelisisekile ukuthi leyo ngelosi eyehla engakhuluma ngayo kini ngaphambi kokuba ike ifike yakuqinisekisa futhi yathi kwakuyiqiniso futhi ikufakazisile ukuthi kuyiqiniso ngenelisekile ukuthi lelo thonzi lokufa bengilokho ngitshela abantu futhi ngibone lokho laphaya amakamera esayenze lezinto zifakazisile lezi zinto ngenelisisekile ukuthi mlezo wami uvela kuNkulunkulu ngenelisisekile ukuthi akuwona umqondo wami wenyama ozikhukhumezile yezwi likaNkulunkulu ngenelisisekile impela ukuthi uJesu Kristu nguyezolo namuhla naphakade ngenelisisekile ukuthi ulapho khona manje ngenelisisekile ukuthi ukanise lapha ngenelisisekile ukuthi uzowuphendula umkhuleko wethu uma sizoshisekela sineliseke futhi sivule izimpilo zethu kuye asikhothamise amakhanda ethu Nkosi ngingongotshela isithi ayilungele ukuvala nje sikubonile uhamba Nkosi oh sikubone ngaso sonke isikhathi sikubonile yonke le minyaka sikubona unamandla kakhulu ibandla liya liba buthakathaka Nkosi thatha lawa amazwi ambalwa uzokwenza yini Nkosi angeke ngisenza lutho lunye ngakho baba kodwa wonke iqinisekile Nkosi uma babe nelisekile uma wonke umuntu wayenelisekile bekungeke kube khona ukuthula ndawo njengo mfowethu omdalo ligugu ngenkathi uqala ukuthulula umoya wakho esimweni zombaphathizo ngaphambi kokuba lezi zikhundla ezinkulu zijovelwe ngoba sekuyisikhathi manje isitsha siza njengozamcolo uphakamisa ibhanela ngokumelene naso Nkosi ngiyabakhulekela lawa amazwi ambalwa kulokhu kusha mawawele phezu kwezinhliziyo zabantu mawangaweli emihlabathini namatshe kangathi angawela phezu kwemihlabathi evundile nokukhanya kokuphila kuphakade kukhanye phezu kwaleyo nzalo yamisela ngaphambili ngiqinisekile kuzokwenza Nkosi wethembisa futhi wathi senze lokhu futhi uzokunakekela konke okunye kwakho futhi ngiqinisekile kuzokwenza ngakho ngikunikela kuwe nikele lezi zethameli kuwe ngizibeka phakathi kwabo njengomose enza kubantu bakhe Nkosi ngingomunye walaba bantu uNkulunkulu ngizame konke kusemandleni ami ukuba qotho uyangifakazela ngikhuluma iqiniso futhi wena ungufakazi wami ngokukufakazisa ngikhuluma iqiniso ngiyabathanda laba bantu Nkosi laba bantu bePentecostali abaningi bayafula thela Nkosi ukwehluka kwamahlelo kuyabasusa ngiyayithanda le Methodist iBaptist noma ngabe bayini ngiyabathanda Nkosi ngingomunye wabo ngiyacela Nkosi ngikwelekela wonke umphefumulo oh uNkulunkulu kukhanyama kwehle kulukhukuza phezu kwabantu futhi bangahle bakubone bangathi le tape njengoba ihamba esizweni sonke emhlabeni jikelele sengathi ingathola indawo yayo yokuhlala iqondise Nkosi khona lapho lezo zimbewu zilele khona ngazi ukuthi zikuphi lapho leliqiniso levangeli liqinisekiswa nguNkulunkulu liwela phezu kwayo ngileqiniso lokuthi izophila bangabakho baba ngiyazinikela kanye nabo kuwe ngomsebenzi wevangeli ezinsukweni zokugcina ngegama likaJesu amen
After all.
Let's bow our heads and just think of that.
Asikhothamise amakhanda ethu futhi sicabange ngalokho.
Are you convinced?
Ngabe unelisekile na? Oh ye, umoya ongcwele uhamba njengokukhanya.
Not my will, Lord, yours.